The message, Adoption 1, was delivered on Sunday evening, May 15, 1960, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Utenga wa kukazikitsidwa wani unalalikidwa muchingelezi la Mulungu usiku May 15, 1960 ku Branham Tabernacle mu Jeffersonville, Indiana, USA.
You feel good. You're
Ine ndikumvelera bwino kumva zimenezo. Izo ndizabwino.
Well, it's always, as I've said before, I was happy when they said unto me, let us go into the house of the Lord. I believe David made that statement once. Let us go into the house of the Lord. I don't know any better place to be to you than in the house of the Lord.
Chabwino, zimakhala chomwecho nthawi zonse. Monga ine ndanenera apo kale, ine ndinali wokondwa pamene iwo anati kwa ine, tieni tipite ku nyumba ya Ambuye. Ine ndikukhulupirira Davide ananenapo zimenezo nthawi ina. Tieni tipite ku nyumba ya Ambuye. Ine sindikudziwa malo abwino ali onse oti nkukakhalako, sichoncho inu kuposa kukhala mnyumba ya Ambuye.
Amen. Now tonight we got some friends here that's all the way from Georgia. They'll probably be driving down after the lunch tonight, and then we will, some of them from way down, I hope you stay over, and what rooms we got is open to you.
So pano usiku uno, ife tilinda abwenzi ena pano, amene achokera komwe ku Georgia. Iwo mwina mwake akhala kuyendetsa kupita kumusi tikatsiriza kudya chakudya cha masana usiku uno. Ndiyeno ifeti ena iwo akuchokera kumusi uko, ine ndikudalira kuti mutsalira. Ndipo zipinda zimene ifetili nazo ndizotseguka kwa inu.
And then Wednesday night we'll continue on the study, and then the Lord willing next Sunday again.
Ndipo kenako, lachitatu usiku ifeti zakhala tikupitirira pakuphunzira, ndipo kenako Ambuye akalola la Mulungu lotsatira kenanso.
And then Chautauqua begins on the 6th. So all that's got your vacations planned, we're expecting a great, wonderful time. Amen. At the Chautauqua.
Ndipo kenako Chautauqua adzayamba pasikisi. Chotero nonse amene mwakonzekera chuti chanu, ife tikuyembekeza kuti tikakhala ndi nthawi yopambana yodabwitsa ku Chautauqua.
That's where we always have such a marvelous time. Not too bigger crowds we run sometimes. It'll hold up to about, I suppose we could put 10,000 in it easy.
Kumeneko ndikumene ife nthawi zonse timakhala ndi nthawi yopambana yotero. Sima gulu akulu kwambiri omwe nthawi zina timakhala nawo, umo mumakhala pafupifupi, ine ndikuganiza ife tikhoza kuyika mo 10,000 mmenemo mophweka.
But usually last year I think we had around about 7,000, something like that. It was a packed out place, but there's plenty of room to stand and seats that they could run all the way out. And so we are looking forward to that.
Koma kawiri, chaka chata ine ndikuganiza ife tinali ndi pafupifupi 7,000. China chake monga choncho. Maloo anali atadzadza, koma panali malo ambiri woti nkuimapo. Ndi mipando imene iwo akanakhoza kuyiyala mpaka panja. Ndipo chotero ife tikuyembekezera zimenezo.
And glad to see many of our minister brothers in. Can't ever think of his name here, the missionary, Brother Humes. Sister Humes, is that you sitting right here? The little ones, we're glad to have them, a missionary.
Ndipo wokondwa kuona ambiri abale athu otumikira mkati muno. Ine ndikulephera kuti ndiganizire dzina lake apa, wa missionary, mbale Humes, ndi mlongo Humes. Kodi ndinu mwakhala pomwe apa, ndiana, ndife wokondwa kukhala nawo iwo, a missionary.
Other ones, Brother Pat, Brother Dalton, and all just so many, Brother Beeler, and seen Brother Collins just a few moments ago.
Enao, mbale Pat, mbale Dalton, ndi oo ambiri basi mbale Bira ndipo ndinamuona mbale Collins mpindi pang'ono zapitazo ndipo
It'd be kind of hard to call them all, but we're very happy to have you in the house of the Lord tonight.
Oh, izo zingakhale zovutirapo kuwatchula iwo onse, koma ndife okondwa kwambiri kukhala nanu inu mnyumba ya Ambuye usiku uno.
This great, precious brother Neville sitting behind me here to pray with me while we are going to teach the word. Charlie, glad to see you and Sister Nellie here tonight. The little ones.
Mbale Nevo funika kwambiri uyu wakhala kumbuyo kwanga kuti azipemphera nane pamene ife tikhale tikuphunzitsa mawu. Chale, ndine wokondwa kukuona iwe ndi mlongoneri pano usiku uno. Ana.
This is, and Bible teaching is usually a very, yes, Brother Welch, I just was looking for you, I see you sitting back there now.
Ichi ndipo kuphunzitsa kwa Bible kawiri-kawiri kumakhala. Inde mbale Welch, ine basi, ndimakuyangana yangana iwe. Ine ndakuona iwe wakhala kumbuyo uko tsopano.
Bible teaching is usually a little treacherous, a little, you know, kind of walking out on the thin ice, we call it.
Kupunzitsa kwa Bible kawiri kawiri kumakhala kuopsha pang'ono, pang'ono inu mukudziwa, zimakhala ngati ukuyenda pa ice wopyapyala, ife timazitcha izo.
But we just feel that maybe at this point and at this time, it might be good to kind of bring the church to what I think to a complete understanding positionally of what we are in Christ Jesus.
Koma ife timangomvelera kuti mwina mwake pamene tafika apa ndipo panthawi ino izo zingakhale zabwino kuti ndiufikitse a mpingo kuchimene ine ndikuganiza kumvetsa kwa thunthu kwa pamalo ake achimene ife tili mwa Kristu Yesu.
And sometimes I think that preaching is a wonderful thing, but I believe sometimes, Brother Beeler, that teaching goes beyond that. It kindly, especially to the church.
Ndipo nthawi zina ine ndimaganiza kuti kulalikira ndi chinthu chopambana. Koma ine ndimakhulupirira nthawi zina mbale Bira kuti kuphunzitsa kumapita kudutsa pamenepo. Iko mwabwino makamaka kwa mpingo.
Now preaching usually catches the sinner, brings him under condemnation by the word. But teaching places the man positionally what he is.
Tsopano kulalikira kawiri-kawiri kumamugwira wochimwa. Kuma mubweletsa iye pansi pa kutsutsika ndi mawu. Koma kuphunzitsa kuma muyika munthu pamalo achimene iye ali.
And we can never rightly be able to have faith until positionally we know what we are.
Ndipo ife sitingathe molondola kukhala ndi chikhulupiriro mpaka ife titadziwa malo athu achimene ife tili.
Amen. If the United States of this fair land here sent me over to Russia as an ambassador of this nation to Russia, then if they have officially sent me to Russia, all the power that the United States has is behind me.
Tsopano, ngati United States wadziko labwino ili kuno, atanditumiza ine ku Russia ngati kazembe wa fuko lino ku Russia ndiye ngati iwo movomelezeka atanditumiza ine ku Russia mphavu zonse zimene United States ali nazo zikakhala pamsana panga.
My word is just the same as the United States if I have been recognized as an ambassador.
Mawu anga akakhala chimodzi-modzi basi ngati a United States ngati ine nditavomelezedwa kukhala kazembe.
And then if God has sent us to be His ambassadors, all the power that's in heaven, all Amen. That God is, all of His angels and all of His power stands behind our words.
Amen.
If we are correctly and ordained sent messengers to the people.
Ndieno ngati Mulungu watitumiza ife kudzakhala akazembe ake, mphavu zonse zimene zili kumwamba, zonse zimene Mulungu ali, angelo ake onse ndi mphavu zake zonse zizima kumbuyo kwa mawu athu, ngati ife tili odzozedwa molondola atumiki otumizidwa kwa anthu.
God has to honor the word. For he has so solemnly written that whatever you bind on earth, that will I bind in heaven. Whatever you loose on earth, that will I loose in heaven.
Mulungu akuyenera kulemekeza mawu, pakuti iye mwaulemu analemba kuti chilichonse chimene inu mudzamanga pa dziko lapansi, chimenecho ine ndidzachimanga kumwamba. Chilichonse chimene inu mudzachimasule pa dziko lapansi, chimenecho ine ndidzachimasula kumwamba.
Now I give unto thee the keys to the kingdom. All such great promises he's given the church.
Ndipo ndikukupatsa iwe mafungulo akuufumu. O malonjezo pambana otelo iye anawapeleka kwa mpingo.
And I am after the other day of many of you, I suppose, are here this morning to hear as I try to, in my humble, simple way, to explain the vision that I saw of heaven.
Ndipo ine ndili litadutsa tsiku linalo, ambile a inu ine ndikuganiza munali pano mawa uno kudzamva pamene ine ndimayesetsa kuti mwanjira yanga yodzichepetsa yopweka ndi mafotokoza masompenya amene ine ndinawaona akumwamba.
I would by no means ever try to doubt anything that anyone ever told me that God told them. I believe it even if I didn't see it in the scripture, I would still want to believe that brother's word.
Ine mwanjira iliyonse sindingayesere kukaikira chilichonse chimene aliyense angandiuze ine chimene Mulungu anawauza iwo. Ine ndikhoza kukhulupirira icho ngakhale ine ndisanachione icho mulemba. Ine ndingafunebe kuti ndikhulupirire mawu a mʼbale ameneyo.
I might just stay right along with the Bible, but still I would believe it. Maybe brother just misunderstood it some way. That he might have just got it mixed up a little. And still I would believe he'd be my brother.
Ine ndikhoza kungokhalabe ndi Baibulo, komabe ine ndikhoza kukhulupirira kuti mwina mwake mbaleyo sanazimvetse izo mwanjira ina yake. Kuti iye anangozisokoneza izo pang'ono. Ndipo komabe ine ndingamukhulupirire iye kuti ndi mbale wanga.
And if there's anything that burns within my heart, and I hope it never leaves in my years to come, that I'll never forget what happened last Sunday morning as a week.
Ndipo ngati pali chilichonse chimene chikutentha mu mtima mwanga, ndipo ine ndikudalira kuti icho sichidzachoka mu zaka zanga zimene zikubwerazi, kuti ine sindidzayiwala konse chimene chinachitika la Mulungu lapitali mmawa ngati sabata.
It has done something to me that's revolutionized my life. I do not fear. I have not one fear of death. Death has no fear at all. And it doesn't for you if you just understood.
Icho chachita china chake kwa ine chimene chasintha moyo wanga. Ine sindikuopa. Ine ndilibe mantha amodzi a imfa. Imfa ilibe mantha konse. Ndipo iyo singatero kwa inu ngati mutangomvetsetsa.
Now maybe if you'd have to have the experience to know it because there's no way to explain it.
Tsopano mwina mwake ngati inu mungayenere kukhala ndi chokuchitikirani kuti mudziwe izo chifukwa palibepo njira yozifotokozera izo.
You cannot find words because it doesn't lay in the English dictionary, or no other dictionary, because it's in an eternity. No yesterday, no tomorrow. It's all present tense.
Inu simungate kuapeza mau, chifukwa iwo mulibemo mu dictionary ya Chingerezi. kapena osati mu dictionary iliyonse, chifukwa izo zili mu muyaya, kunalibeko dzulo, kunalibeko mawa, zonse zinali zalero.
And it's no, I feel pretty good, and an hour from now I don't feel so well, and another hour I feel good again. It's present tense all the time. Never a cease, just that glorious peace, something.
Ndipo sizinali ine ndikumvelera bwino, ndipo ola kuchokera pamenepo, ine sindikumvelera bwino kwambiri. Ndipo ola linalo, ndikumvelera bwino kenaso. Zimakhala zalero nthawi zonse. Mukuona, sizimaleka nkomwe basi, zimangokhala mtendere wa ulemerero umenewo basi china chake.
And there can be no sin, there could be no jealousy, there could be no sickness, there could be nothing ever reach that heavenly shore.
Ndipo kumeneko sikungakhaleko tchimo, sikungakhale nsanje, sikungakhale matenda, uko sikungakhale chilichonse chokafika kugombe la kumwamba limenero.
And if I may have the privilege of saying this, which maybe I do not, if I do not, then I pray God forgive me.
Ndipo ngati ine ndingakhale ndi mwayione na izi, chimene mwina mwake ine sindikhala nawo. Ngati ine sinditero, ndiye ine ndikupemphera Mulungu andikhululukire ine.
But if I have the privilege, and it was, that God let me be caught up to see something, I would refer to the first heavens.
Koma ngati ine ndingakhale nawo mwayi, ndipo iwo unaliwoti Mulungu anandilola ine kuti nditengedwele mwamba, kuti ndikaone china chake, ine ndingalozeza miyamba moyamba.
And then I believe one in the Bible by the name, I believe it was Paul, that was caught up into the third heavens.
Ndiyeno ine ndikukhulupirira wina mu Bible dzina lake, ine ndikukhulupirira anali Paulo, amene anatengedwera mwamba mu miyamba mwachitatu.
And if it was this glorious in the first heavens, what does that third heavens hold? No wonder he couldn't speak of it for 14 years.
Ndipo ngati munali mwa ulemerero chonchi miyamba moyamba, miyamba mwachitatu mungakhale motani. Nzosadabwisa iye sana yankhule za izo kwa zaka 14.
He said he did not know whether he was in body or out of body.
Iye anati iye samadziwa kaya iye anali muthupi kapena kunja kwa thupi.
With that great apostle, not to share his office, or not to try to make ourselves anything like he was. But I can say with him, I don't know whether it was in this body or out of the body. Only thing, it was just as real as I'm looking at you.
Ndi mtumwi wankulu ameneyo. Sikuti ndikufuna kugawana naye yake, office yake, kapena sikuti ndikuyesera kuti tidzipange tokha kukhala chilichonse monga chimene iye anali, koma ine ndikhoza kunena limodzi naye. Ine sindikudziwa kaya ndinali mthupi ili kapena kunja kwa thupi. Chinthu chokhacho izo zinali zenizeni basi chimodzimodzi monga mmene ine ndikuyang'anira pa inu.
And I've always wondered about if I'd pass by, I'd see a little cloud floating by, a spirit, and say, there goes brother and sister, that's Charlie and Nellie. That's brother and sister Spencer going there. That always puzzled me.
Ndipo ine nthawi zonse ndakhala ndikudabwa ngati ndizidzadutsa ndikuona mtambo waung'ono ukuyandama mzimu ndikuti apo akupita mbale ndi mlongo. Ameneyo ndi Chale ndi Neli. Ameneyo ndi mbale ndi mlongo Spencer akupita pamenepo. Zimenezo nthawi zonse zinkandidodometsa ine.
If my eyes is in the grave a decaying, rotting, if my ears is not here to hear anymore, and if my blood has all gone back and they've embalmed it and it's in the waters or in the ground, and
ngati maso anga adzakhala ali mmanda akuvunda akuola, ngati makutu anga sadzakhala kuno kuti ndizidzamverera, ndipo ngati magazi anga onse abwelera kwao ndipo awaumitsa iwo, ndipo iwo ali madzi kapena munthaka, ndipo
my mental faculties, my brain cells are all gone, then how would I be any more than just a spirit floating around? That wearied me.
Ubongo wanga woganizira, makhungu a ubongo wanga onse apita, ndiye ine ndingadzakhale motaninso kuposa kungokhala ka mzimu ndi kuyandama yandama. Ndipo zimenezo zinkandidandaulitsa ine.
How would I like to say, hello, Brother Pat. Oh, so glad to see you. Hello, Brother Neville. How would like to see you.
Mene ine ndingadzakondere kudzati, moni mbale pati. Oh, wokondwa kwambiri kukuona ninu. Moni mbale nevo. Mene ine ndikufunira ndita kuona ninu.
But I thought, well, if I don't have anything to see with, any mouth to speak with, it's rotten, it's dust. How would I be able to say hello, Brother Pat, hello, Brother Neville, or so forth? Hi, Charlie.
Koma ine ndinaganiza, chabwino, ngati ine ndidzakhale ndilibe chilichonse chopenyera, kamwa iliyonse yoti ndizidzayankhulira nayo, iyo yavunda, iyo ndifumbi. Ine ndidzatabwanji kudzati, moni mbale Pati, moni mbale Nevo, kapena zina zotero, moni Chali.
But now I know that that's wrong. For it is written in the scriptures, which I say it's not contrary, for if this earthly tabernacle be dissolved, we have one already waiting.
Koma tsopano ine ndadziwa kuti uko kunali kulakwitsa. Pakuti munalembedwa mumalemba, chimene ine ndikunena kuti sizi kutsutsana. Pakuti ngati msasa wapansi pano upasuka, ife tili nawo wina umene ukudikirira.
Another tabernacle, it has eyes, ears, lips, mental faculties. If this earthly tabernacle be dissolved, it has a body that can feel, can talk.
Msasa wina umene uli nawo maso, makutu, milomo, ubongo woganizira. Ngati msasa wapa dziko lapansi udzapasuka, iye ali nalo thupi limene ine ndikhoza kulikhudza, ndikhoza kuyankhula.
And now it comes to me just now that Moses had been dead and in an unmarked grave for 800 years. And Elisha had went to heaven 500 years before, but on Mount Transfiguration they were found talking with Jesus.
Ndipo tsopano izo zangobwera kumene kwa ine pompano, kuti Mose anali atafa ndipo anakhala mmanda osadziwika kwa zaka 800. Ndipo Elisha anali atapita kumwamba zaka 500 mbuyo mwake. Koma papiri lachiwalitsiro iwa anapezeka akuyankhulana ndi Yesu.
After Samuel had been dead for at least 3 to 5 years, and the witch of Endor called him up, and she fell on her face, and she said, you have deceived me because you are Saul yourself.
Samuele atatakufa kwa pafupifupi pakati pa zaka 3 ndi 5, ndipo mfiti ya kuendoli inamuitanitsa iye, ndipo iye anadzagwa pamaso pake, ndipo iye anati, iwe wandinyenga ine, chifukwa iwe ndi Sauli iwe mwini.
She said, because I see gods, she was a heathen, you see, I see gods rising up.
Iye anati, chifukwa ine ndikuona milungu. Iye anali wachikunja inu mwaona, ine ndikuona milungu ikuuka.
And Saul couldn't see him yet, and he said, what does he look like? Describe him to me.
Ndipo Sauli anali asanamuone iye apobe, ndipo iye anati, iye akuoneka motani, tamufotokozani iye kwa ine.
Said he's thin, and he has a mantle over his shoulder. Said, that's Samuel the prophet. Bring him here before me.
Anati, iye ndiwoche patupi. Ndipo alindicho vala papewa pake. Anati, ameneyo ndi Samuele mneneli. Mubweletse iye kuno pamaso panga.
And I want you to notice that Samuel had not lost any of his personality. He was still a prophet. He told Saul exactly what would happen the next day.
Ndipo ine ndikufuna kuti inu muzindikire kuti Samuel sanataye umuntu wake uliwonse. Iye anali akadali mneneri. Iye anamuza Sauli ndende zimene zikanadzachitika tsiku lotsatira.
So you see, death does not completely diminish us as we weep and wail and lament at the grave. It only changes our dwelling place.
Chotero inu mukuona imfa simatimalizitsiratu ife kwathunthu monga mmene ife timalilira ndi kusisima ndi kumadandaula pamanda. Iyo imangotisinthira malo athu okhalako.
It takes us from a place to what is age? If I live one more hour, I'll outlive a many 16-year-old person. I'll outlive a many 5-year-old person.
Iyo imangotitengera ife malo ndi malo, usinkhu ndi chiyani? Ngati ine ndingakhale ola lina limodzi, ine ndikhoza kukhala moyo kuwaposa anthu a usinkhu wa zaka 16 ambiri. Ine ndikhoza kukhala moyo kumuposa munthu wa usinkhu wa zaka 5.
Age is nothing. We're just set here for a purpose to do something.
Usinkhu sikanthu. Ife tinadzango ikidwa kuno kwa cholinga kuti tidzachite china chake.
Well, now many of these little pretty face mothers sitting here, some of them 60 or 70 years old, would say, "Oh, what have I done, Brother Branham? You've raised your children. You've done what you were supposed to do."
Chabwino tsopano ambiri azimai ooneka bwino amene akhala pano awa ena iwo ausinkhu wa zaka 60 kapena 70 zakubadwa akhoza kunena kuti chabwino ine ndachita chiyani mbale Branham. Inu mwalera ana anu. Inu mwachita zimene mumayenera kuti mudzachite.
Maybe some old dad sitting here say, "Well, I've hard the fields, I've done this, I never preach." But you did just what God sent for you to do. There's a place for you.
Mwina mwake bambo wina wokalamba wakhalapa akuti chabwino ine ndimafafaniza minda, ine ndimachita izi, ine sindinalalikirepo. Koma inu munangochita basi chimene Mulungu anakutumizirani inu kuti mudzachite. Malo anu aliko.
Speaking to an old doctor yesterday, one of my doctor friend's buddies, 80-something years old. And his sister-in-law is here at the church tonight. And she's been just a teeny bit worried about him.
Ndikuyankhula ndi dokotala wokalamba dzulo, mmodzi wa dokotala mzanga abwenzi, usinkhu wa zaka 80 chakuti zakubadwa. Ndipo mlamu wake wankazi ali pano mutchalichi usiku uno. Ndipo iye anangokhala wodandaula pang'ono za iye. Ndipo
I went to see him, and as soon as I began to talk to him, he brightened up, told me about a hunting trip he'd taken many years ago up in Colorado, the very same country I hunt at. Just as brilliant and bright.
Ine ndinapita kuti ndikamuone iye. Ndipo mwamsanga pamene ine ndinayamba kuyankhulana naye iye, iye anachangamuka, ananduza ine za ulendo okasaka umene iye anali nawo zaka zambiri zapitazo kuntunda uko mu Colorado, dziko lomwelo kumene ine ndimakasakako. Ali wochangamuka basi ndipo akuwala.
And I said, "Doctor, how long you been practicing?" He said, "When you were nursing."
Ndipo ine ndinati, "Dokotala, inu mwakhala mukugwira ntchito nthawi yayitali bwanji?" Iye anati, "Pamene iwe unkayamwa."
And way down, I said, "Many a time," he said, "I've practiced taking my buggy. I've put my saddlebags over my horse. I've tucked the little satchel. And I've walked."
Ndipo musimweni mweni nendinati, ndipo nthawi zambiri, iye anati, "Ine ndimagwira ntchito kumatenga ngolo yanga. Ine ndimayika zikwama zachishalo changa pakavalo wanga. Ine ndimatenga kachikwama kakang'onoko ndipo nkumayenda."
And I said, "Yes, down along the creek banks, 2 o'clock in the morning with your flashlight, trying to find the house where her little child had tummy ache or mother labor pains. So that's right.
Ndipo ine ndinati, inde, kumatsika mpepete mwa gombera mtsinje, tukoloko mawa, muli ndito chianu, kuyesera kuti mukapeze nyumba imene mwana anali ndi kupweteka kwa mimba, kapena mai amene ali mu ululu wakubala, uko nkulondola.
Now I said, you know, doctor, I believe across this dividing line here between mortal and immortality, God has a place for good old doctors that serve like that.
Ndipo ine ndinati, inu mukudziwa adokotala, ine ndikukhulupirira kudutsa mzere wolekanitsa uwapa pakati pa chivundi ndi chisavundi, Mulungu ali nawo malo a madokotala abwino okalamba amene anagwira ntchito monga chomwecho.
Great tears come in his eyes, he started crying, he reached up his feeble hands and said, brother, I hope so. Across the land. God judges a man's soul. What he is.
Misozi ya ikulu inabwera mmaso mwake ndipo anayamba kulira. Iye anakwezera mwamba manja ake ofoka ndipo anati, mbale ine ndikukhulupirira chomwecho. Kutsidya linalo. Mulungu amaweruza solo ya munthu chimene iye ali.
Then I give him this satisfying scripture. Many times plying through those dark muddy fields at night trying to help somebody. Maybe never get a penny for it, but it's all right.
Kenako ndinamupatsa iye lemba lokhutitsa ili. Nthawi zambiri mmaenda minda ya mdima ya matope iyo usiku. Kuyesetsa kuti mukamuthandize wina wake, mwina mwake osapeza po ndalama mukachita zimenezo, koma izo zili bwino.
I said, Jesus said in the scripture, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. And that is true.
Ine ndinati, Yesu anati mmalemba, odala ali achifundo pakuti iwo adzalandira chifundo. Ndipo izo ndizoona.
Tonight we want to set the church in these three lessons, if God permits, how and what to look to, what we are.
Ndipo usiku uno ife tikufuna kuti tiukhazikitse mpingo mu maphunziro atatu awa, ngati Mulungu aloleza, motani ndipo kodi tiziyang'ana chiyani chimene ife tili.
We're going to begin at the first chapter of the book of Paul's letter to Ephesus. And we're going to take the three first chapters in our next three studies, trying to get a chapter a evening if we can.
Ife tiambira pamutu wa wani wabukula kalata ya Paulo kwa Aefeso. Ndipo ife titenga mitu itatu yoyambirira mumaphunziro athu atatu otsatira, kuyesetsa kutenga mutu pa usiku ngati ife tingathe.
Tonight, Wednesday and next Sunday morning, Ephesians the first chapter.
Usiku uno lachitatu ndila Mulungu lotsatira mmawa, Aefeso mutu wa wani.
Now, as we study together, I'd like to say this, that this book of Ephesians perfectly parallels the Old Testament Joshua. Ephesians, the book of Ephesians.
Tsopano, pamene ife tikuwerenga limodzi, ine ndikufuna kuti ndinene ichi, kuti buku ili la Efeso, mwangwiro limafanana ndi Yoswa wachipangano chakale. Aefeso, buku la Efeso.
Now remember, if we happen to get just a little off to your teaching, just forgive us and bear with us a while. Before we open it, let's ask him to help us as we bow our heads.
Tsopano kumbukirani, ngati zitachitika kuti ife tachokapo pang'ono kuchiphunzitso chanu, mungoti khululukira ife ndipo mupirire nafe pang'ono. Ife tisanatsegule ilo, tiyeni timufuse iye kuti atithandize ife pamene tikuweramitsa mitu yathu.
Lord, we are approaching thy holy and sacred writ, which it is more secure than all the heavens and earth. For we read in this word called the Bible that both heaven and earth will pass away, but my word shall never fail.
Ambuye ife tikuyandikira zolembedwa zanu zoyera ndi zopatulika. Chimene izo ndi zotetezeka kwambiri kuposa miyamba yonse ndi dziko lapansi. Pakuti ife timawerenga mu mawu awa otchedwa Baibulo kuti kumwamba ndi dziko lapansi zonse zidzapita koma mawu anga sadzalephera konse.
Then upon this solemn hour that I come to this pulpit tonight before the purchase of your blood, these precious darling mortals that set here tonight grasping for every little hope that they can to hold on for that life that is to come.
Ndiye pa ola laule mulino limene ine ndikubwera pa guwa ili usiku uno. Pamaso pa ogulidwa ndi magazi anu achivundi odula okondedwa awa amene akhala pano usiku uno kutenga chiyembekezo cha ching'ono chilichonse chimene iwa angathe kuti agwiritsitsebe chifukwa cha kuwala uko kumene kuli mkudza.
May it be so sufficient tonight that every believer here will see his position and everyone who has not yet come into this great fellowship will press the kingdom, Lord, and knock at the door until the keeper opens the door. Grant it, Lord.
Mulole izo zikhale zokwanira kwambiri usiku uno kuti wokhulupira aliyense muno aone malo ake. Ndipo aliyense amene sanabwere panobe muchiyanjano cha chikulu ichi akangamire ufumu Ambuye ndipo adzagogode pa khomo kufikira woyang'anirayo atatsegula chitseko. Perekani izi Ambuye.
We are reading in here where this Bible is of no private interpretation. God forbid that I, your servant, or any other servant would ever try to put their own interpretation Amen. To the Word. Let us just read it and believe it the way it is written.
Ife tikuwerenga apa pamene Bible ili lilibe kutanthauzira kwa mseli. Mulungu musalole kuti ine wanchito wanu kapena wanchito wina aliyense adzayesere konse kudzayika kutanthauzira kwawo kwawo kumawu. Tiloleni ife tingowerenga iwo ndi kuwakhulupirira iwo mmene iwo analembedwera.
And especially we shepherds of the flocks, we pastors who someday will gather yonder in that glorious land with the little flocks, and we'll stand in the presence of the Lord Jesus, and we'll see that generation come up of Paul, and of Peter, and of Luke, and Mark, and Matthew, and all of them, and see them judged there with their groups.
Ndipo makamaka ife azibusa nkhosa. Ife abusa amene tsiku lina tidzakasonkhana uko mu dziko la ulemerero lija ndi nkhosa zapang'ono. Ndipo tidzakaima mukukhalapo kwa Ambuye Yesu, ndipo tidzauona mbado umenewo ukutulukira wa Paulo, ndi wa Petulo, ndi wa Luka, ndi Mariko, ndi Mateyu, ndi onse awo, ndipo tidzawaona iwo akuweruzidwa kumeneko ndi magulu awo.
God grant that I can lay 10 million trophies at your feet while I humbly crawl up and lay my hands upon your precious feet and say, Lord, they are yours.
Mulungu, perekani kuti ine ndidzathe kudzayika ziko 10 milioni pa mapazi anu pamene ine modzichepetsa ndizidzakwawira chokwera ndi kudzayika manja anga pa mapazi anu ofunika ndi kuti Ambuye iwo ndi anu.
Oh God, fill us freshly with thy spirit and with thy love and thy goodness. And may we, as the poet has expressed in the song many years ago, dear dying lamb, thy precious blood shall never lose its power until all the ransomed church of God be saved to sin no more.
Oh, Mulungu, tidzazeni ife mwatsopano ndi mzimu wanu, ndipo ndi chikondi chanu ndi ubwino wanu. Ndipo mulole ife monga wandakatulo anafotokozera mu nyimbo zaka zambiri zapitazo, wokondedwa mwana wankhosa wakufa, magazi anu ofunikira sadzataya mphamvu yake mpaka mpingo wonse woomboledwa wa Mulungu udzapulumutsidwe kuti usadzachimwenso.
And ever since by faith I saw that stream thy flowing wounds supplied, redeeming love has been my theme and shall be till I die.
Ndipo kuyambira nthawi imeneyo mwachikhulupiriro ine ndinaona mtsinje uja umene mabala anu osefukira amapereka, chikondi chowombola chakhala chili nkhani yanga ndipo idzakhala mpaka ine ndidzafe.
Then in a nobler, sweeter song he goes on to say, I'll sing thy power to save when this poor lisping, stammering tongue lies silent in the grave.
Kenako mu nyimbo yochirimika yokoma iya kupitilira kumati, ine ndidzaimba mphamvu yanu yopulumutsa pamene lilime losauka losayankhula bwino ili lachibwibwi lidzagone chete mmanda.
Then the grave does not hold any death for your children. It's only a resting place or a hiding place where this corruption will put on incorruption.
Zikadzatero manda sadzagwira imfa iliyonse ya ananu. Iyo ndi malo opumulirako chabe kapena malo obisalako kumene chivundi ichi chiti chidzakavale chisavundi.
May we tonight see this, Lord, plainly as it is given to us in the Word. Give us understanding and place us, Lord, at our post of duty that we might serve faithfully until you come. We ask this in Jesus' name and for his sake. Amen.
Mulole ife usiku uno tizione izi Ambuye pambalambanda. Monga izo zinaperekedwera kwa ife mumau. Tipatseni ife kumvetsa. Ndipo mukati ike ife Ambuye pamalo athu antchito kuti ife tikakhoze kutumikira mokhulupirika mpaka inu mudzabwere. Ife tikupempha izi mu dzina la Yesu ndi chifukwa cha Iye. Amen.
Now, the book of Ephesians, as I was just saying, to my opinion, is one of the greatest books of the New Testament.
Tsopano, buku la Efeso, monga mene ine ndimango nenera, ine mwakuganiza kwanga ndilimodzi la mabuku opambana kwambiri achipangano cha tsopano.
It leaves us on where Calvinism runs out on one limb and Arminianism runs out on the other limb, but the book of Ephesians draws it together and positionally places the church.
Ilo limakatisia ife kumene chikavini chimakaenda panthambi imodzi ndipo chiarminia chimakaenda panthambi inayo, koma buku la Efeso limazibweretsa izo pamodzi ndi kudzawika mpingo pamalo ake.
Now I typed it with Joshua. If you notice, Israel was brought up out of Egypt and the three stages of their journey.
Tsopano ine ndazifanizitsa izo ndi Yoswa. Ngati inu mungazindikire, Israeli anatulutsidwa kuchokera ku Igupto ndipo panali magawo atatu aulendo wawo.
One stage was leaving Egypt. The next stage was the wilderness. And the next stage was Canaan.
Gawo limodzi linali kuchoka ku Igupto. Gawo lotsatira linali mchipululu. Ndipo gawo lotsatira linali Kenani.
Now Canaan does not represent the age of the millennium. It only represents the age of the overcomer, the dispensation of overcoming. Because in Canaan, they killed and burnt and took cities, and there will be no death in the millennium.
Tsopano, Kenani samayimira mbado wa zakachikwi. Iye amangoyimira mbado wa mgonjetsi, kambado kogonjetsa. Chifukwa mu Kenani iwo amapha ndi kuotcha ndipo amalanda mizinda. ndipo simudzakhala imfa muzakachikwi.
But another thing that it does, it brings up justification by faith after they believed the Moses and left Egypt.
Koma chinthu china chimene iye amachita, iye amabweretsa kulungamitsidwa mwachikhulupiriro, iwo atatha kumukhulupirira Mose ndi kuchoka ku Egupto.
Sanctification through following under the pillar of fire and the atonement of the sacrificial lamb in the wilderness, and then entering into a land that had been promised.
Kuyeletsedwa kumatsatira pansi palawira moto ndi chitetezero cha mwana wankhosa wansembe mu chipululu, ndipo kenako nkudzalowa mdziko limene linali litalonjezedwa.
Now what is the land promised to the New Testament believer? The promise is the Holy Spirit.
Tsopano, kodi dziko lolonjezedwa kwa wokhulupirira wachipangano cha tsopano ndi liti? Lonjezolo ndi mzimu woyera.
For it shall come to pass in the last days, Joel 2:28, that I will pour out my spirit upon all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy, and upon my handmaids and my maidservants will I pour out of my spirit, and they shall prophesy.
Pakuti kudzachitika mmasiku otsiriza, Yoeli 2:28, kuti ine ndidzatsanulira mzimu wanga pa thupi lonse. Ana anu amuna ndi akazi adzanenera, ndipo pa ntchito anga ndi adzakazi anga ine ndidzatsanulira mzimu wanga, ndipo iwo adzanenera.
I'll show wonders in the heavens above and in the earth, pillars of fire and smoke and vapor.
Ine ndidzaonetsa zodabwitsa miyamba mwamba ndi mdziko lapansi, malawi a moto ndi utsi ndi mame.
And Peter said on the day of Pentecost, after taking his text and preaching, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission, to remit, to forgive, to take away all back trespasses.
Ndipo Petro anati pa tsiku la Pentekoste atatenga phunziro lake ndipo nkumalalikira, lapani aliyense wa inu ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Kristu kuloza kuchikhululukiro, kuchotsa kukhululuka, kuchotsa zolakwa za mbuyo zonse.
Did you notice Joshua, before they crossed Jordan, Joshua said, go through the midst of the camp and clean your clothes and sanctify every one of you and let no man come at his wife. For within 3 days you'll see the glory of God.
Kodi inu munazindikira Yoswa, iwo asana oloke Yordani, Yoswa anati, mupite pakati pa msasawo ndipo mukachape zovala zanu, ndipo mukadziyeretse mmodzi aliyense wa inu, ndipo musakalole mwamuna aliyense akagone ndi mkazi wake, pakuti mmasiku atatu inu muona ulemerero wa Mulungu.
See, it is a process of getting ready to inherit the promise. Now the promise to Israel was God gave Abraham the promise of the land of Palestine, and it was to be their possession forever. And there was to always remain in this land.
Mukuona, iyo ndi ndondomeko yokonzekera kukalandira lonjezolo. Tsopano, lonjezo kwa Israeli linali Mulungu anamupatsa Abrahamu lonjezo la dziko la Palestina. Ndipo ilo linali loti lidzakhale cholowa chawo kwa nthawi zonse. Ndipo iwo anali woti azikhala mdziko ili nthawi zonse.
Now, they come 3 stages coming to this promised land. Now watch, it's perfectly typed in the New Testament.
Tsopano, iwo anabwera mmagawo atatu akubwera ku dziko lolonjezedwa ili. Tsopano penyani, izo zikufanizidwa mwangwiro mu chipangano cha tsopano.
Now if this, as I've said, disagrees with some of the thinking of yours, some of you precious Nazarene people, Church of God, and so forth, don't let it hurt, but just watch it close and watch the types. Watch and see if every place don't hit just perfect.
Tsopano izi, monga inendanenera, zimatsutsana ndi kuganiza kwina kwa inu. Ena inu antofunikira achi Nazarene, Church of God, ndiye na otero. Musalole kuti izi zikupwetekeni, koma mungoona izo mwacheru ndipo muone zoimira zake. Mupenye ndipo muone ngati malo aliwonse sakugunda mwangwiro basi.
There was three stages of the journey and there's three stages of this journey.
Kunali magawa atatu aulendowo ndipo alipo magawa atatu aulendo uno.
For we are justified by faith believing on the Lord Jesus Christ, forsaking the land of Egypt, come out.
Pakuti ife timalungamitsidwa mwachikhulupiriro kukhulupirira pa Ambuye Yesu Kristu kulisiya dziko la Igupto kutulukamo.
And then are sanctified through the offering of His blood, washed from our sins, and become pilgrims and sojourners, claiming that we are seeking a land, a city that's coming, or a promise.
Ndipo kenako nkudzayeletsedwa kudzera mukupereka kwa magazi ake, kusambitsidwa kumachimo athu, ndi kudzakhala amwenda njira ndi alendo, kumadzinenera kuti tikufunafuna dziko, mzinda umene ukubwera kapena lonjezo.
So did Israel in the wilderness, sojourners, no place to rest, traveling night after night, following the pillar of fire, but finally come to the promised land, where they settle down.
Chomwe chonso anatero Israeli mujipururu, apa ulendo, opanda malo, opumulilako, akuyenda usiku ndi usiku, akutsatira lawira moto, koma potsiriza anadzafika kudziko lolonjezedwa, kumene iwo anadzakhazikikako.
That's where the believer comes. He comes first to recognition that he's a sinner. Then he is separated by the waters, the washing of the water by the blood, and or the washing of the water by the word, rather, believing on the Lord Jesus Christ.
Kumeneko ndi kumene wokhulupirira amadzafikako. Poyamba iye amabwera pozizindikira kuti iyeyo ndi wochimwa, kenako iye amadzalekanitsidwa ndi madzi, kusambitsa kwa madzi mwa magazi ndipo kapena kusambitsa kwa madzi mwa maukani kukhulupirira pa Ambuye Yesu Kristu.
Then being justified by faith, he becomes a partaker and a peace with God through Christ, baptized into the name of Jesus Christ to omit him into the journey.
Ndiye polungamitsidwa mwachikhulupiriro, iye amadzakhala wotenga nawo ndipo amakhala pamtendere ndi Mulungu kudzera mwa Khristu, kubatizidwa kulowa mu dzina la Yesu Khristu, kukamulowetsa iye mu ulendo.
You get it? Into the journey, then he becomes a sojourner and a pilgrim. He's on his journey to what? A promise that God made.
Inu mukumvetsa zimenezo, kukalowa mu ulendo. Kenako iye amadzakhala wa pa ulendo ndi mwenda mjira. Iye amakhala ali pa ulendo ake wopita kuchiyani, lonjezo limene Mulungu anapanga.
Israel had not yet received the promise, but they were on their journey. And without raising, please do understand, that's where you, the Nazarene and pilgrim holiness and so forth, fell.
Israeli anali asanalandire belonjezo, koma iwo anali ali pa ulendo wawo. Ndipo musananyamuke, chonde tamvetserani. Pamenepo ndi pamene inu a Nazareni ndi a pilgrim holiness ndi ena otero munaleperera.
Because Israel, when they come to the spot of Kadesh Barnea, when the spies went over and said, the land is great, but some of them come back and said, we can't take it because the cities are walled up and so forth.
Chifukwa Israeli, pamene iyo anadzafika pa malo ameneo a Kadesh Barnea, pamene azondi anapita uko ndi kuti dzikolo ndi labwino, koma ena iwo anabwerera ndi kuti ife sitingathe kulitenga ilo chifukwa mizindayo ili ndi malinga ndi zina zotero.
But Joshua and Caleb stood out and said, we're more than able to take it.
Koma Yoswa ndi Kalebu anayimirira ndipo anati ife ndi oposa kuthekera kulitenga ilo.
Because of their already signed up, documented statements they believed in two works of grace, justification and sanctification, and could not move any farther.
Chifukwa mfundo zao zinali zitalembedwa kale ndi kusainidwa, iwo ankakhulupirira munchito ziwiri za chisomo, kulungamitsidwa ndi kuyeretsedwa, ndipo sakanatha kusunthira mtsogolo mulimonse.
And listen, that whole generation perished in the wilderness. But two that went over into the promised land and brought back the evidence that it was a goodly land, and we were more than able to take it because it was God's promise.
Ndipo mvetserani, kambado koseko kanakatera muchipululu, koma awiri amene anakalowa mdziko lolonjezedwalo ndipo anabweretsako umboni wakuti ilo ndi dziko labwino, ndipo ife tinali othekera kulitenga ilo chifukwa ilo linali lonjezo la Mulungu.
Then instead of the people going on receiving the Holy Spirit, speaking with tongues, receiving the power of God, the baptism of the Holy Ghost, signs, wonders, miracles, they felt that it would break down their tradition of doctrine.
Ndiye malomoti anthuwo azipitilira patsogolo kukalandira mzimu woyera, kukayankhula ndi malilime, kukalandira mphamvu ya Mulungu, ubatizo wa mzimu woyera, zizindikiro zodabwitsa zozizwitsa, iwo anamvelera kuti izo zikhoza kusokoneza mwambo wawo wachiphunzitso.
And what happened to it? Perished in the land. That's right.
Ndipo chinachitika nchiani kwa izo? Anafera mdzikolo uko mklondola.
But the believers, the Caleb and Joshua outfit that was going on to the promise, they moved on over into the land and took the land and settled down in the land as a possession.
Koma okhulupirira onga ngati Kalebu ndi Yoswa amene amapitilira kupita kulonjezo, iwo anasamukira mpaka ku dzikolo, ndipo anakalitenga dzikolo, ndipo anakakhazikika mdzikolo ngati cholowa.
And we never stop at justification, sanctification. Let's go on to the baptism of the Holy Spirit.
Ndipo ife sitimayimira konse pa kulungamitsidwa, kuyeretsedwa, tieni tipitilire mpaka kubatizo wa mzimu woyera.
Let's not stop at believing on the Lord Jesus, being baptized. Let's not stop because He cleaned us up from a life of sin. But now we press on into a position to a promise of the baptism of the Holy Ghost.
Tieni tisaimire pa kukhulupirira Ambuye Yesu kungobatizidwa. Tieni tisaimire chifukwa iye anatiyeretsa ife kumoyo wa tchimo, koma tsopano ife tikakamire mpaka tikafike kumalowo, kulonjezo la ubatizo wa mzimu woyera.
For Peter said on the day of Pentecost, for the promise is unto you and to your children and to them that's far off, even as many as the Lord our God shall call.
Pakuti Petro anati pa tsiku la Pentekoste, pakuti lonjezo lili kwa inu, ndi kwa ana anu, ndi kwa iwo amene ali kutali, ngakhale onse amene Ambuye Mulungu wathu adzawaitana.
So Ephesus here sets us like Joshua positionally. Do you notice Joshua, after crossing over the land and taking the land, then he divided the land.
Chotelo Aefeso apa akutika ife monga Yoswa kutika pamalo. Inu mukuzindikira Yoswa ataolokera kudzikolo ndipo nakatenga dzikolo, kenako iye analigawaniza dzikolo.
Ephraim here, Manasseh here, and this one here, Gad here, Benjamin here, he divided the land.
Ephraim apa, Manasseh apa, ndipo uyu apa, Gadi apa, Benjamin apa, iye analigawaniza dzikolo.
And notice, oh, this just burns our hearts. Each one of those Hebrew mothers giving birth to those children, she spoke the very place in her labor pains where they would be positioned in the promised land.
ndipo zindikirani. O, ichi chikutenthetsa mitima yathu. Aliyense wa amayi achihebri amenewo, akubereka ana amenewo, iye amawayankhula malo enieniwo mu ululu wake wakubala, kumene iwo akanati adzayikidwe mu dziko lolonjezedwalo.
Oh, it's a great study. We could only go into it in details, which would take hours after hours. Someday when we get our church fixed, I'd just like to come and take a solid month or two. Just stay right in it.
Oh, ndiphunziro lalikulu. Ngati ife tingapite mmene momwatsatane-tsatane, zimene zingatenge maola pambuyo pa maola. Tsiku lina ife tikadzakonza chalitsi chathu, ine ndikufuna kuti ndidzangobwera ndikudzatenga mwezi wa thunthu kapena iwiri basi kudzangokhala mmenemo.
Watch when they, each one of those mothers, when she called out Ephraim, when she was in labor, positionally placed him where his feet was setting an oil. Just exactly every one of them, wherever they were at.
Penyani pamene iwo aliense wa amaya ameneo pamene iye ankaitana Ephraim. Pamene iye anali mukubeleka, anamuika iye pamalo amene mapazi ake anali ataponda mafuta. Basi ndendende aliense wa iwo paliponse pamene iwo anali.
And Joshua, not knowing this, but by inspiration, led of the Holy Spirit, after being into the promised land, give each man his promise, exactly what the Holy Spirit promised through the birth back there.
Ndipo Yoswa asakudziwa izi, koma mwakudzoza motsogozedwa ndi mzimu woyera, atatha kukalowa mdziko lolonjezedwalo, anamupatsa munthu aliyense lonjezo lake, ndendende chimene mzimu woyera unalonjeza kudzera mukubadwa kumbuyo uko.
How that God has set some in the church through the labor pains. Oh, they get tremendous sometimes.
Mene mulungu wawayikira ena mumpingo kudzera mu ululu wakubala. Oh, iwa amakhala opambana nthawi zina.
When a church is groaning under the persecution of the outside world, believing on the Lord Jesus that the promise of the Holy Ghost is just as real to us as it was to Pentecost. How they groan and cry under labor pains.
Pamene mpingo ukubula pansi pakuzunzika kwa dziko lakunja, kukhulupirira pa Ambuye Yesu, kuti lonjezo la mzimu woyera ndilenileni basi kwa ife monga ilo linali kwa Pentekoste. Mene iwo ankabulira ndikulira pansi pa ululu wakubala.
But when they are born and positionally born into the kingdom of God, then the Holy Ghost has set in the church some apostles, some prophets, some teachers, some pastors, some evangelists.
Koma pamene iwa badwa, ndipo nkubadwira pamalo awo mufumu wa Mulungu, ndiye mzimu woyera umawayika mumpingo, ena atumwi, ena aneneri, ena aphunzitsi, ena abusa, ena evangeli.
Then he's given to their speaking with tongues, interpretation of tongues, knowledge, wisdom, gifts of healing, all kinds of miracles.
Ndiye iye amapeleka mmenemo kuyankhula ndi malilime, kutanthauzira kwa malilime, chidziwitso, nzeru, mphatso za machilitso, mitundu yonse ya zozizwitsa.
Where the church is now, this is my purpose of doing this. The church is always trying to take somebody else's corner. But don't do that.
Kumene kuli mpingo, tsopano ichi ndi cholinga changa chochitira izi, mpingo nthawi zonse ukumayesetsa kutenga ngodya ya wina wake. Koma musamachite zimenezo.
You can never raise corn in Ephraim's corner if you're Manasseh. You've got to take your place in Christ. Positionally take it.
Inu simungalime chimanga pangodya ya Ephraim ngati inu muli Manase. Inu mukuyenera kutenga malo anu mwa Kristu kuwatenga iwo pa malo ake.
Oh, it gets deep and rich when we get in here. How that God puts one in the church to speak with tongues, another Now we have been taught many times we all have to speak with tongues. That's wrong.
Oh, izo zima zama ndiku kutala. Pamene ife tidzalowe umu, mene Mulungu amamuyikira wina mumpingo kuti aziyankhula mmalilime wina tsopano. Ife taphunzitsidwa nthawi zambiri, ife tonse tikuyenera kuyankhula ndi malilime. Zimenezo nzolakwika.
We all got to do it. No, we don't. They all didn't do one thing. Each lamb was provided and divided up by inspiration.
Ife tonse tikuyenera kuchita izi. Ayi, ife tisatero. Iwo onse sankachita chinthu chimodzi. Aliyense anali, aliyense dzikolo linaperekedwa ndi kugawidwa mwakudzodza.
And each one, I could take the scriptures and show it to you exactly that he put them in the place where they were supposed to be.
Ndipo aliyense, ine ndikhoza kutenga malemba ndi kuonetsa izo kwa inu ndendende kuti iye anakawayika iwo pamalo amene iwo ankayenera kukhalapo.
Positionally, how that the two half tribes is to stay across the river, how that their mothers cried that in their birth, and how that each place was supposed to be.
Pamalo awo, mene mafuko awiri athekawo anali oti akakhale kutsidya kwa mtsinje, mene amayi awo ankalilira zimenezo mukubadwa kwawo, ndi mene malo ali onse ankayenera kukhalira.
And now, after you're in, I don't mean that you're out free from war. You still have to fight for every inch of ground you stand on.
Ndipo tsopano inu mutatha kulowa, zimenezo sizikutanthauza kuti inu simumakhala ndi nkhondo. Inu mukuyenera kuti muzimenyerabe inchili yonse ya malo amene mwayimapo.
So see, Canaan did not represent the great heaven because it's war and troubles and killings and fightings and so forth. But it did represent this. That it must be a perfect walk.
Chotelo mwaona, Kenani sankaimira kumwamba kwa kukulu. Chifukwa kumakala nkhondo, ndi mavuto, ndi kuphana, ndi kumenyana, ndi zina zotero. Koma iye ankaimira ichi, kuti kumayenera kukhala kuyenda kwa ngwiro.
That's where the church is failing today. On that walk. Do you know that even your own behavior can knock somebody else out of getting healed?
Pamene pondi pamene mpingo ukulephera lero pakuyenda kumeneko. Kodi inu mukudziwa kuti ngakhale khalidwe lanu lomwe likhoza kumugwetsa wina wake kuti asachiritsidwe.
Your misbehavior of unconfessed sins of you believers can cause this church to bitterly fail, and at the day of the judgment you'll be responsible for every bit of it.
Kupanda khalidwe kwanu kwa machimo osalapa a inu okhulupirira kukhoza kuupangitsa mpingo uwu kulephera moyipa. Ndipo pa tsiku la chiweruzo inu mudzakayankhira gawo lililonse la izo.
Oh, you say, now wait a minute, Brother Branham. Well, that's the truth. Think of it.
Oh, inu mukuti, tsopano dikirani miniti mbale Branham. Chabwino, chimenecho ndi choonadi. Taganizani za izo.
Joshua, after he crossed over into the land, God gave him the promise that, just think, to fight an entire campaign without losing a man, without even getting a scratch, without having to have a nurse or a first aid or a band.
Yoswa, iye atatha kuwolokera mdzikolo, Mulungu anamupatsa iye lonjezo limene tango ganizani, kumenya nkhondo yonseyo opanda kutaya munthu mmodzi. Opanda ngakhale kukandika nkomwe, opanda ngakhale kukhala ndi namwino, kapena chithandizo choyambirira, kapena bandage. Amen.
God said the land's yours, go fight. Think of fighting a campaign and there's no Red Cross around at all. There's nobody going to get hurt.
Mulungu anati, dzikolo ndilanu, pitani mukamenyere. Taganizani, zakumenya nkhondo ndipo opanda kukhala ndi a Red Cross nkomwe pafupi. Palibe aliyense amene atakavulale.
And they slayed the Amorites and the Hittites, but there wasn't one hurt among any of them until sin come in the camp.
Ndipo iwo anawapa Aamori ndi Ahiti, koma kunalibeko mmodzi amene anavulala pakati pa aliyense wa iwo mpaka tchimo litadzabwera mu msasa.
And when Achan took that Babylonian garment and that gold wedge and hid it under his camp, Then the next day they lost 16 men.
Ndipo pamene Akani anadzatenga chovala cha wachibabeloni uja ndi chikute cha golide chija ndi kukazibisa izo pasi pa msasa wake. Atatero tsiku lotsatira iwo anataya amuna 16.
Joshua said, "Stop! Stop! Wait a minute, there's something wrong! Something's wrong here! We're going to call 7 days of fast."
Yoswa anati, "Imani! Imani! Dikirani miniti, pali china chake chimene chalakwika. China chake chalakwika apa. Ife tiitanitsa kusala kwa masiku 7."
God made us a promise. There will be nothing hurt us. Our enemies will fall at our feet. And there's something wrong here. Something went wrong somewhere. Because we got 16 dead men laying here. They're Israelite brothers and they're dead.
Mulungu anatipangira ife lonjezo. Sipadzakhala chilichonse chiti chidzativulaze ife. Adani athu adzagwera pamapazi athu. Ndipo pali china chake chalakwika apa. China chake chalakwika pena pake. Chifukwa ife tili ndi amuna 16 omwe afa agona apa. Iwo ndi abale a Chisraeli ndipo iwo afa.
Why did they die? Innocent man. Because one man stepped out of the line.
Chifukwa chiani iwo anafa. Munthu wosalakwa chifukwa munthu mmodzi anachoka pamzere.
You see reason this needs to be taught?
Amen.
The church lining up with the Word of God.
Amen.
Lining up with God, lining up with each other.
Amen.
Walking perfectly upright, soberly before all men, fearing God.
Inu mukuona chifukwa chimene izi zikuyenera kuphunzitsidwa mpingo uzifola. Uzifola ndi mawu a Mulungu. Uzifola ndi Mulungu, ndipo uzifola ndi wina ndi mzake. Kumaenda mwangwiro moongoka, moganiza bwino. Pamaso pa anthu onse kumaopa Mulungu.
Because one man stole a garment and done something that he should not done, took the life of 16 men. I think it was 16, maybe more. I believe it was 16 men that was dead.
Chifukwa munthu mmodzi ataba chovala ndipo atachita china chake chimene iye samayenera kuti achite zinatenga moyo wa anthu 16. Ine ndikuganiza anali 16 mwina make ochulukirapo. Ine ndikukhulupira anali amuna 16 amene anafa.
Joshua called, said, "There's something wrong. God made the promise and something's wrong."
Yoswa anaitanitsa anati, "Pali china chake chalakwika. Mulungu anapanga lonjezo, ndipo china chake chalakwika."
We bring the sick up before us and they fail to be healed. We need to call a solemn fast. Call an assembly. Something's wrong somewhere. God made the promise. God's got to stick to that promise and He will do it.
Pamene ife tibweretsa odwala pamaso pathu. Ndipo iwo nkulephera kuti achiritsidwe. Ife timayenera kuti tiziitanitsa kusala kwa ulemu. Tiziitanitsa msonkhano. China chake chalakwika pena pake. Mulungu anapanga lonjezo. Mulungu akuyenera kukakamira kulonjezo limenelo. Ndipo iye adzachita izo.
And he called a fast and they found out the cast lots and Achan confessed it and they killed Achan family and all and burnt their ashes and left it there for a memorial.
Ndipo iye anaitanitsa kusala, ndipo iwo anadzapeza kuti iwo anapanga maere. Ndipo Akani anavomereza izo. Ndipo iwo anamupa Akani, banja ndi onse, ndipo anaocha maphulusa awo, ndipo analisiya ilo kumeneko ngati chikumbutso.
And Joshua went right on through the battles, taking everything without a scratch or a wound. There you are.
Ndipo Yoswa anapitirira kudutsa munkhondoyo kumatenga chilichonse opanda kukandika kapena bala. Ndi zimenezotu.
One day he had need a little time. Extra time, the sun was going down. The man couldn't fight very good at night time.
Tsiku lina iye ankafuna kanthawi pang'ono, nthawi yoonjezera. Dzuwa linali likukalowa. Amunawo samatha kumenya bwinobwino pa nthawi ya usiku.
Joshua, that great warrior, anointed of God, positionally placed into the land, like Ephesians to the new church. possessing the land, taking it over.
Yoswa wankhondo wankulu uja, wodzozedwa wa Mulungu, woyikidwa pamalo mudzikolo monga Efeso kumpingo watsopano, kutenga analitenga kulitenga dziko kulilanda ilo.
He needed some time. So he said, "Son, stand still." And she stood still for about 12 hours. Until he took the land.
Iye ankafuna kanthawi. Chotelo iye anati, "Dzuwa imanji." Ndipo ilo linaimanji kwa pafupifupi maola 12. Mpaka iye atalitenga dzikolo.
See? Now the book of Ephesians place us positionally in Christ what they was in the Holy Land. We are placed not in the Holy Land, but in the Holy Ghost.
Amen.
Mukuona, tsopano bukula Efeso limatika ife pamalo athu mwa Kristu. Chimene iwa anali mudziko loyera. Ife siti kuikidwa mudziko loyera. Koma mwa mzimu woyera.
Now let us read just the word. See how perfect the church is. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God. Oh, I like that.
Tsopano tienife tingowelenga mau, tione mene mpingo ulili wangwiro. Paulo, mtumwi wa Yesu Kristu, mwachifuniro cha Mulungu. Oh, ine ndikuzikonda zimenezo.
God made him an apostle. No elders laid hands on him, no bishops sent him anywhere, but God called him and made him an apostle.
Mulungu anamupanga iye kukhala mtumwi. Panalibe maeredala amene anadzaika manja pa iye, panalibe mabishopu amene anamutumiza iye kulikonse, koma Mulungu anamuitana iye ndipo anamupanga iye kukhala mtumwi.
Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints, sanctified ones, which are at Ephesus, and to the faithful in Jesus Christ.
Paulo, mtumwi wa Yesu Kristu, mwachifuniro cha Mulungu, kwa oyera, iwo oyeretsedwao, amene ali ku Efeso, ndi kwa okhulupirika mwa Yesu Kristu.
Watch how he addresses this. This is not to the unbelievers. This is to the church. It's called to the called out ones, the sanctified and called ones that are in Christ Jesus.
Penyani mene ye akuyankhulira izi. Izi sizakwa osakhulupirira. Izi ndi zakwa mpingo. Izo zikuitanidwa kwa oitanidwa atuluke awo. Oyeretsedwa ndi oyitanidwa amene ali mwa Kristu Yesu.
Now, if you want to know how we get in Christ Jesus, if you turn to 1 Corinthians 12, it said, "For by one Spirit are we all baptized into one body."
Tsopano, ngati inu mukufuna kuti mudziwe mmene ife timalowera mwa Kristu Yesu, ngati inu mungatsegule kwa Korinto yamba 12, iye amati, pakuti mwa mzimu umodzi. Ife tonse timabatizidwa kulowa muthupi limodzi.
How? Baptized by what? The Holy Ghost. Not by water baptism, you Church of Christ people, but by one capital S-P-I-R-I-T, by one Spirit.
Motani, pobatizidwa motani, mzimu woyera. Osati mwa ubatizo wa mmadzi inu anthu a Church of Christ, koma mwa chilembo cha chikulu M-Z-E-M-U, mwa mzimu umodzi.
Yeah. Not by one handshake, by one letter, not by one sprinkle, but by one Spirit.
Amen.
We are all baptized into one body. Our possession, the land that God give us to live in, the Holy Ghost.
Osati mwakugwirana chanza kumodzi, mwakalata imodzi, osati mwakukonka kumodzi, koma mwa mzimu umodzi, ife tonse timabatizidwa kulowa muthupi limodzi, cholowa chathu, dziko limene Mulungu anatipatsa ife kuti tizikhalamo mzimu woyera.
Just as he gave Canaan to the Jews, he's give us the Holy Spirit. By one Spirit are we all baptized into one body.
Amen.
You get it?
Chimodzi basi monga iye anamperekera Kenani kwa Yuda. Iye watipatsa ife mzimu woyera. Mwa mzimu umodzi ife tonse timabatizidwa kukalowa muthupi limodzi. Inu mukumvetsa zimenezo?
Now he's talking to the spiritual Canaanites. Israel, the spiritual Israel who has possessed the land. Oh, aren't you glad you come out of Egypt's garlic? Aren't you glad you're out of the wilderness?
Tsopano, iya kuyankula kwa Akenani auzimu. Israeli wauzimu amene watenga dziko. Oh, kodi sindinu okondwa kuti mwachoka kugaliki waku Igupto. Kodi sindinu okondwa kuti mwatuluka mchipululu.
And remember, they had to eat manna, angels' food out of heaven, until they crossed over into the land. And when they crossed over into the land, the manna ceased to fall. They were fully matured then, and they eat the old corn of the land.
Amen.
Ndipo kumbukirani, iwa ankaina kuti azidya mana, chakudya cha angelo chochokera kumwamba, mpaka iwo ataoloka kukalowa mdzikolo. Ndipo pamene iwo anadzaoloka kukalowa mdzikolo, mana anasiya kugwa. Iwo analata kwima kwa tuntu nthawi imeneyo, ndipo iwo amadya chimanga chakale cha mdzikolo.
Now that you're not babies anymore, now that you're not desiring the sincere milk of the gospel, that you don't have to be babied and patted and persuaded to come to church. Now that you're real, fully matured Christians, you're ready to eat strong meats now.
Tsopano pakuti sindinu makanda panonso. Tsopano pakuti inu simukukumbaso mkaka woyenera wa uthenga. Kuti inu simu kusowa kuti muzichita kuleledwa, ndiku sisitidwa, ndiku machita kunyengeleledwa kuti mubwele kucharichi. Tsopano pakuti ndinu a Kristu okwima kwa tuntu, ndinu okonzeka kujecha kujecho olimba tsopano.
Amen.
You're ready to come into something, he said. You're ready to understand something that's deep and rich. Oh, we'll get into it directly, and oh, it's been hidden since the foundation of the world.
Amen.
Ndinu okonzeka kuti mubwere kuchina chake, iya anatero. Ndinu okonzeka kuti mumvetse china chake, chimene chili chakuya ndicho dula. Oh, ife tilo wa muzimenezo molunjika. Ndipo oh, izo zakhala zobisidwa kuyambira pa maziko a dziko lapansi.
He said, now that you've come into this, I'm addressing this to you. Not to those who've just left Egypt. Not to those who are still in the journey, but to those who are in the promised land.
Amen.
That has received the promise.
Iye anati, tsopano pakuti inu mwabwera muizi. Ine ndikuyankhula izi kwa inu. Osati kwa iwo amene angochoka kumene ku Igupto. Osati kwa iwo amene akadali pa ulendo. Koma kwa iwo amene ali mdziko lolonjezedwa. Amene alandira lonjezo.
How many has received the promise of the Holy Ghost? Aren't you glad that you're in the land?
Amen.
Over here now eating the old corn, eating the strong things of God, got a clear understanding.
Ndiyangata amena analandira lonjezo la mzimu woyera. Oh, kodi sindinu okondwa kuti muli mdziko, muli kuno tsopano, mukudya chimanga chakale, mukudya zinthu zolimba za Mulungu, ndipo muli nako kumvetsa komveka.
Your spiritual mind is all unmuddled up. You know exactly who he is. You know exactly what he is. You know exactly where you're going. You know exactly all about it.
Anu maganizo anu onsa uzimu ndi osa sokonezeka. Inu mukudziwa ndende kuti iye ndi ndani. Inu mukudziwa ndende chimene iye ali. Inu mukudziwa ndende kumene inu mukupita. Inu mukudziwa ndende zonse za izo.
You know in whom you have believed and persuaded, he's able to keep that which you've committed to him against the day. Oh, that's the one. That's who Paul's talking to now.
Inu mukudziwa mwamene inu mwamukhulupirira ndipo wokhutitsidwa kuti iye ndi wokhoza kusunga chimene inu mwapereka kwa iye mutsikuli. Oh, ndi ameneyo tu. Ameneyo ndi yemwe Paulo akuyankhulana naye tsopano.
Listen close. I watch the faithful in Christ Jesus. Now let me have the church to repeat that.
Mvetserani mwacheru, tsopano penyani. Okhulupirika mwa Kristu Yesu. Tsopano ndikufuna mpingo obwereze zimenezo.
How do we get into Christ? By joining church? No. By putting our name on a book? No. By being baptized by immersing? No.
Ife timalowa chotani mwa Kristu? Po joina mpingo? Ai. Po ika dzina lathu pa buku? Ai. Po batizidwa mwa kumiza? Ai.
How do we get into Christ? By one's Holy Spirit.
Amen.
Are we all baptized into one promise, the body?
Amen.
And are partakers of all that belongs into the land?
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Oh, I like that. If it wasn't a horse, I could shout.
Hallelujah.
Timalowa chotani mwa Kristu. Mwa mzimu woyera umodzi, ife tonse timabatizidwa kukalowa mulonjezo limodzi, thupi. Ndipo timakhala otenga nawo azonse zimene zili za mdzikolo. Amen. Oh, ine ndikuzikonda zimenezo. Ngati ine ndikanakhala kuti sindinasase mawu, ine ndikanafuula.
When I get in this land, it's mine. I'm home now, I'm in Canaan.
Amen.
I'm subject to anything God wants to use me for. I'm walking on holy grounds.
Hallelujah.
A child of the King.
Amen.
All robed and ready.
Mai, pamene ine ndidzafike mudziko ili, ilo ndilanga. Ine ndili kwathu tsopano. Ine ndili mukenani. Ndine womvera kwa chilichonse chimene Mulungu akufuna kuti andigwiritseko ntchito. Ine ndikuyenda mʼmalo oyera, mwana wa mfumu, Yese wovekedwa mwinjiro ndipo wokonzeka.
I've come out of Egypt, come up to the promised land, stood the trials, passed over Jordan into this blessed promise.
Ine ndatuluka ku Igupto, ndabwera kudutsa mdziko lolonjezedwa, ndapirira maesero, ndadutsa ku Yordani, ndipo ndafika kulonjezo lodala ili.
Hallelujah.
Oh, how did I get it? By one Spirit. The same way Paul got it. Acted on me the same way it did on him. Same way it did on you.
Oh, ine ndinazipeza motani izo, mwa mzimu umodzi. Mwanjira yomweyo imene Paulo ana upezera iwo. Unachita pa ine, mwanjira yomweyo imene iwo unachitira pa iye. Mwanjira yomweyo imene iwo unachitira pa inu.
Amen.
By one Spirit, we are all baptized.
Hallelujah.
Not sprinkled, just a little sprinkle of it, feel pretty good, but immersed under. Oh, make the demons swim under.
Glory.
In the Holy Ghost. That's the promise.
Mwa mzimu umodzi, ife tonse timabatizidwa, osati kukonkhedwa, kukonkha pang'ono chabe kwa iwo, kumvelera bwino kwambiri, koma kumizidwa pansi. Zonse kupangitsidwa kuti zisambire pansi, mu mzimu woyera.
Our Ephesians, our Joshua, which is the Holy Spirit. Joshua means Jesus, Savior. Joshua, meaning the Holy Spirit, representing it in the spiritual as that was in the natural. That He is our great warrior.
Amen.
He's our great leader.
Aefeso watu. Yosua watu. Amene ali mzimu woyera, Yosua amatanthauza Yesu mpulumutsi. Yosua kutanthauza mzimu woyera kuimira izo mwa uzimu monga izo zinali muthupi. Kuti iye ndi wankhondo watu wankulu. Iye ndi mtsogoleri watu wankulu.
As God was with Joshua, so is God in the Holy Spirit moving us about. And when sin comes in the camp, the Holy Spirit demands a halt.
Amen.
What's wrong here in this church? Something's wrong.
Chimodzi modzi monga mulungu anali ndi Yoswa, chomwe chonso mulungu mwa mzimu woyera akutiendetsa ife. Ndipo pamene tchimo libwera mu msasa, mzimu woyera umafuna kuyimikira. Chalakwika ndi chiyani mu mpingo uno? China chake chalakwika.
Oh, can't you see how we got too many sons of Kish now? Too many Sauls coming from seminaries and theological schools and going out and teaching this perverse things as the Bible said they would do.
Oh, inu simukuona mene ife takhalira ndi ana amuna a Kish tsopano, a Saulo ochuluka akubwera kuchokera kuma seminare ndi masukulu a za umulungu ndi kumapita kunja ndi kumakaphunzitsa zinthu zopotozedwa izi monga Bible linanena kuti iwo akanadzachita.
Seemingly not having the faith, separating themselves from you, having no fellowship with you and so forth, having a form of godliness and denying the power thereof, from such turn away.
Moneka opanda chikhulupiriro kudzileganisa okha kwa inu, opanda chiyanjano ndi inu ndi zina zotero, okhala nawo maonekedwa a umulungu ndipo nkumakana mphamvu yake kwa iwo chokaniko.
They don't know where they come from. They can't give any reason. I say this from Brother Booth Clifford, a friend of mine. If there's anything that's illegitimate, un-God-created, anything in the world is a mule.
Iwo sakudziwa kumene iwo anachokera, iwo sangapeleke chifukwa chilichonse. Ine ndikunena izi kuchokera kwa mbale Booth Clibborn, mzanga wa ine. Ngati pali chilichonse chimene chili chapa thengo chosalengedwa ndi umulungu, chilichonse mdziko ndi mphongolo.
A mule is the lowest of all things. He don't know what he is. He cannot produce himself no more. A mule cannot be bred to another mule and become a mule. He's finished.
Mphongolo ndi chotsikitsitsa cha zinthu zonse. Iye ndi a iye samadziwa chimene iye ali. Iye sangathe kudzibereka yekha nkomwe. Mphongolo sangakweranitsidwe ndi mphongolo inzake ndi kudzakhalaso mphongolo. Iye wathedwa.
He don't know where his papa come from, neither does he know his mama. For he is a little donkey and a mare horse.
Iye samadziwa kumene abambo ake amachokerako, komanso samadziwa amayi ake, pakuti iye ndi wang'ono, bulu wang'ono ndi kavalo wamba.
God never did that. Don't you lay such as that onto God. God never done that. God said everything shall bring forth of its kind. Yes, sir.
Mulungu sanapange konse zimenezo. Musamazike zoterozo pa Mulungu. Mulungu sanapange konse zimenezo. Mulungu anati chilichonse chidzabala za mtundu wake. Inde Bwana.
But a mule is his papa was a donkey and his mama was a mare horse. So he don't know what he does belong to. He's a horse trying to be a mule or a mule, or he's a horse trying to be a donkey trying to be a horse. He don't know where he does belong.
Koma mphongolo ndi abambo ake anali bulu ndipo mai ake anali kavalo wamba. Chotero iye samadziwa kuti iye ndi wandani. Iye ndi kavalo woyesetsa kuti akhale mphongolo. Kapena iye ndi kavalo woyesetsa kuti akhale bulu. Bulu akuyesetsa kuti akhale kavalo. Iye samadziwa kuti iye ndi wakuti.
And he is a hard-headedest thing there is in the world. You can never put a bit of trust to him.
Ndipo iye ndi chinthu chouma mutu chimene chilipo mdziko. Inu simungaike konse chidaliro chilichonse pa iye.
And that's where a lot of people are in church. They don't know who their papa is. They don't know who their mama is. Only thing they know, they're either Presbyterian, Methodist, Baptist, or Pentecostal or something. They don't know where they come from.
Ndipo umo ndi mmene anthu ambiri alili mu mpingo. Iwo samadziwa kuti bambo wawo ndi ndani, iwo samadziwa kuti mai wawo ndi ndani, chinthu chokhacho chimene iwo amachidziwa mwina mwake iwowo ndi a Presbyteria, Methodist, Baptist, kapena Pentecost, kapena china chake, iwo samadziwa kumene iwo anachokera.
And an old donkey, you can just holler at him as much as you want to holler at him, and he'll stand there and stick them big ears out and look.
Ndipo buluwo kalamba inu mukhoza kumukuwira iye mmene inu mungafunire kumukuwa iye ndipo iye amango ima pamenepo ndi kuimitsa makutu akulu awo ndi kumango yang'ana.
You can preach to them all night long and they don't know a bit more when they left than what they did when they come in. Now that's just right. I don't mean to be rude, but I want to tell you the truth.
Iwe ukhoza kulalikira kwa iwo utali wa usiku wonse ndipo akamachokapo osadziwa konse kalikonse kuposa mmene amadziwira pamene amadzalowa. Tsopano izo ndikulondola basi. Ine sindikutanthauza kuti ndikhale wamwano koma ine ndikufuna kuti ndikuze ninu choonadi.
But there's one thing they can do, they're good workers. Oh, they just work, 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 work. That puts me in the mind of a bunch of these Armenians that's always trying to work their way into heaven. That's right, a mule.
Koma pali chinthu chimodzi chimene iwo amakhoza kuchita. Iwo ndiwo gwira bwino ntchito. Oh, iwo amango gwira kugwira kugwira kugwira. Zimenezo zimandika ine mmalingaliro agulu la chiminia ili, amene nthawi zonse amayesetsa kugwirira ntchito ulendo wawo wopita kumwamba. Uko nkulondola, mphongolo.
All the ladies aid society and this chicken supper for the pay the preacher. We got to have this dance and this social. It's just work, 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 work. And they, what are they working for?
Oh, all ladies aid society. Ndim gonelo wanguku ngati malipiro amlaliki. Ndipo tikhale ndi zovina izi, ndi zosangalala izi. Iyo imango kala nchito, 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 nchito. Ndipo iyo, kodi iyo akugwirira nchito chiani?
Ask them, have you received the Holy Ghost since you believe? They stick out their ears and don't know where they belong. What do you mean? What did all this, what do you mean the Holy Ghost? I never heard nothing about it. Oh, you must be some kind of fanatic.
Ukawafusa iwo, kodi inu munalandira mzimu woyera kuyambira pamene inu munakhulupirira, iwo amayimitsa makutu awo, ndipo iwo samadziwa kuti iwo ndi akuti. Kodi inu mukutanthauza chiani? Ndikuti kumene kuna chitika zonse izi. Inu mukutanthauza chiani? Mzimu woyera, ine sindinamvepo chili chonse cha iwo. Oh, iwe ukuyenera kukhala mtundu wina wake wa otengeka.
See, they don't know who Papa was or who Mama was either. And you have to beat them on everything you do. Beat here, beat there, beat here, beat there. That's right, an old mule.
Mwaona, iwo samadziwa kuti bambo anali ndani, kapena amayi anali ndani aponso, ndipo iwe umachita kuamenya iwo pachili chonse chimene iwe ukuchita, kumenya apa, ndikudzamenya apo, ndikumenya apa, ndikudzamenya apo, uko nklondola, mphongolo ya kale.
But I tell you, you don't have to do that by a real thoroughbred horse. Just crack the whip over him one time and brother, he's gone. He knows what he's doing.
Koma, ine ndikukuzani inu, inu simu maso wakuchita zimenezo ndi kavalo wa mtundu weni weni. Mukangomu kwa pula iye kamodzi chikwapu, ndipo mbale iye wapita, iye amadziwa chimene ya kuchita.
Oh, how fine it is to ride a thoroughbred. How nice is it? Come on, boy. Oh, man. You better hold tight, he'll leave the saddle in the air.
Oh, zimakhala zabwino bwanji kukwera wa mtundu weni weniyo. Zimakhala zabwino bwanji kunena kuti tiyeko mnyamata. Oh, mzanga. Zingakhale bwino kuti ugwiritsitse. Angachiponyere mwamba chishalocho.
That's the way it is with real third-bred Christians.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Receive ye the Holy Ghost.
Amen.
Repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins.
Umo ndi mmene zimakhalira nda Kristu enieni. Haleluya! Landirani inu mzimu woyera. Lapani aliyense wa inu. Ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Kristu kuloza kuchikhululukidwa cha machimo anu.
Gone. Just as quick as they can get to the water, they're gone. They can't rest day and night until they receive the Holy Ghost. Why?
Ama pita. Basi mwansanga monga mmene iwo angathere kupita kumadzi, iwo amapita. Iwo sangapume usana ndi usiku mpaka iwo atalandira mzimu woyera. Bwanji.
You know a Christian knows who his papa was?
Yeah.
See, it takes two to make a birth. That's right, papa and mama. The mule don't know which was papa, which was mama.
Inu mukudziwa, mkristo amadziwa kuti bambo ake anali ndani. Mwaona, zimatengera awiri kuti pakhale kubadwa. Uko mkulondola, bambo ndi mai. Mphongolo simadziwa kuti bambo anali ndani, kapena mai anali ndani.
But we know who papa and mama was. For we were born of the written word of God confirmed by the Spirit. Peter said on the day of Pentecost, if you will repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, you shall receive the gift of the Holy Ghost.
Koma ife timadziwa kuti bambo ndi mai anali ndani. Pakuti ife tinabadwa mwa mau olembedwa a Mulungu. Tinatsimikizilidwa ndi mzimu. Petro anatero pa tsiku la Pentekoste. Ngati inu mulapa ndi kubatizidwa mmodzi aliyense wa inu mudzina la Yesu Kristu kuchikhululukiro cha machimo anu, inu mudzalandira mphatso ya mzimu woyera.
And brother, a real born again Christian.
Yeah,
oh my, he's spirited as soon as he gets the word, he receives the Holy Ghost. Ask him something then.
Amen.
He knows where he's standing.
Ndipo mbale mkristu weni wobadwa mwatsopano. Oh my, mzimu wake mwamsanga iye akalandira mau, iye amalandira mzimu woyera. Mfuseni iye china chake nthawi imeneyo, iye amadziwa pamene iye waima.
Do you believe in divine healing? Amen.
Amen.
You believe in the second coming? Amen.
Kodi inu mumakhulupirira mumachiritso a uzimu? Amen. Kodi inu mumakhulupirira mukudza kwa chiwiri? Amen.
Ask the mule then. The mule religion. I don't know. Dr. Jones said one time, oh, they're going at your soul. See? Oh, they don't know. Well, I tell you, my church is not sure of it.
Ifuse ni mpongolo zimenezo. Chipembezo cha mpongolo. Ine sindi kudziwa, Dr. Jones anane na nthawi ina. Ha. Pamenepo, akumutsatira Saulo. Mukona. Oh, iwo sakudziwa. Chabwino. Ine ndikukuza ninu, mpingo anga siuli otsimikiza za izo.
Oh, brother, but a born again man and woman is just as sure of the coming of the Lord Jesus. They're just as sure they got the Holy Ghost as there is a Holy Ghost to be given.
Oh, mbale, koma mwamuna obadwa mwatsopano ndi mkazi amakhala otsimikiza basi zakudza kwa Ambuye Yesu. Iwo amakhala otsimikiza basi kuti analandira mzimu woyera pakuti mzimu woyera ulipo woti uperekedwe.
Jesus said the woman at the well, we worship in this mountain and the Jews worship at Jerusalem. He said, woman, hear my words. The hour is coming and now is when the Father seeketh those that will worship him in the spirit and the truth.
Tsopano Yesu anati mkazi pachitsime ife timapembedza muphiriri ndipo Ayuda amapembedza ku Yerusalemu. Iye anati mkazi mvera mau anga, ola likubwera ndipo tsopano lilipo pamene Atate akufuna iwa amene azimupembedza iye mu mzimu ndi choonadi.
Thy word is the truth.
Yeah,
and every man that'll read the Bible and believe every word that Bible says and follow its instructions and receive the same Holy Ghost that they received, the same way they received it, same results they received it, same power they got when they received it. He knows who his papa and mama was.
Mau anu alichoonadi. Ndipo munthu aliyense amene adzawerenga Baibulo ndi kukhulupirira mau aliwonse amene Baibulo likunena ndi kutsatira malangizo ake ndi kulandira mzimu woyera omweyo umene iwo analandira mwanjira yomweyo imene iwo analandirira iwo zotsatira zomwezo zimene iwo analandirira iwo mphamvu yomweyo imene iwo anayipeza pamene analandira iwo iye amadziwa yemwe bambo ake ndi amayi anali.
He knows he's washed in the blood of Jesus Christ, born of the Spirit, filled with God's unction. He knows where he's standing.
Iye amadziwa kuti iye anasambitsidwa mmagazi a Yesu Kristu, anabadwa mwa mzimu, anadzazidwa ndi kudzoza kwa Mulungu. Iye amadziwa pamene iye akuima.
Sure, he's in Canaan. He knows where he come from. That's the way it is with a real Christian. Ask him, have you received the Holy Ghost since you believed? Amen, brother.
Ndituti, iye alimukenani, iya madziwa kumene yana chokera. Umo ndi mmene zimakhalira ndi Mkhristu wenuweni. Mukamufusa iye, kodi iwe unalandira mzimu woyera chikhulupirireni. Amen, mbale.
Stand the other day by an old saint, 92 years old, talking to her 80-year-old pastor. I said, Grandma, just as bright as she could be, she said, yes, my son.
Nditaima tsiku lina pafupi ndi woyera wakale, usinkhu wa zaka 92. Akuyankhulana ndi mbusa wake wa usinkhu wa zaka 80. Ine ndinati, agogo akazi, wowala basi monga mmene iye akanakhalira, iye anati, inde mwana wanga.
I said, how long has it been since you received the Holy Ghost? She said, glory to God, about 60 years ago I got it.
Ine ndinati, zatenga nthawi yayitali bwanji kuyambira pamene munalandira mzimu woyera, iye anati, ulemelero kwa Mulungu, pafupifupi zaka 60 zapitazo, ine ndinalandira iwo.
Now she'd been a mule, she'd said, now wait a minute, I was confirmed and sprinkled when I was, well, certain, and they take me into the church and I took my letter over to some home, mercy. They don't even know where they belong.
Tsopano ngati iye akanakhala mphongolo, iye akanati, tsopano dikira miniti, ine ndinatsimikiziridwa ndipo ndinakonkhedwa pamene ine ndinali chabwino ndithudi, ndipo iwo anandilowetsa ine mutchalichi, ndipo ndinampatsira kalata yanga wakuti, o chifundo ine. Iwo samadziwa nkomwe kuti iwo ndi andani.
But she knew where her birthright come from. She was there when it happened. She was born out of the water and of the Spirit. She knowed, and the water through the washing of the water by the Word. Takes the Word.
Koma iye amadziwa kumene ufulu woyamba kubadwa kwake umachokera. Iye anali pamenepo pamene izo zinkachitika. Iye anabadwa mwa madzi ndi mzimu. Iye ankadziwa ndipo madzi kudzera mukusambitsidwa kwa madzi mwa mawu umatenga mawu.
Now watch how this is addressed. To those that are in Christ Jesus, Paul, now remember, I'm taking a long time, but I ain't going to get through this chapter. But I hurry.
Tsopano penyani momwe akuyankhulira izi. Kwa iwo amene ali mwa Kristu Yesu. Paulo, tsopano, kumbukirani, ine ndikutenga nthawi ya itali, koma ine sindimaliza mutu. Koma ine ndifulumira.
You like it?
Amen.
Oh, it tells us where we are. Yes. But we can't do it in just one night. We need a month or two of this.
Yes,
every night, just go right through it, word by word.
Kodinu mukuzikonda izi? Oh, iwa kutuza ife pamene ife tiri. Koma ife siti ngate kuchita izo musiku umodzi woka. Ife tukusuwekela mwezi umodzi kapena iwiri ya izi, usikuli wonse. Basi, kumango pita kudutsa iyo, mau ndi mau.
Go back and bring it up in the histories and lay it right out, word by word, and show you that it's the truth.
Kubwelera mbuyo ndi kukazi sakatula izo kuchokera mumbiri ya kale, ndi kudzaziyala izo, mau ndi mau, ndi kudzakuonetsani inu kuti icho ndicho onadi.
Now let me read that verse quickly again. Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, not the will of man, to the saints which are in Ephesus, and conjunction to the faithful in Christ Jesus.
Tsopano mundilole ine ndiwerenge ndime imeneyo mwachangu kenanso. Paulo mtumwi wa Yesu Kristu mwachifuniro cha Mulungu osati chifuniro cha munthu. Kwa oyera amene ali mu Efeso ndi mulumikizi kwa okhulupirika mwa Kristu Yesu.
Means they've been called out, separated, and I've been baptized by the Holy Spirit and are in Christ Jesus. I'm addressing this epistle to you, my beloved ones.
Zikutanthauza, iwo aitanidwa atuluke, alekanitsidwa, ndipo tsopano abatizidwa mwa mzimu woyera, ndipo ali mwa Kristu Yesu, ine ndikulembera kalata iyi kwa inu okondedwa anga.
Oh, I think of Paul over there with him right now. Oh, how happy. That little old apostle had his head chopped off down there. I stood by the place where they chopped his head off.
Oh, Ine ndikuganiza za Paulo kumeneko ali ndiyo tsopano. Ndine wokondwa bwanji. Mtumwi wakale wang'ono uja, mutu wake unadulidwa kumusi uko. Ine ndinayima pafupi ndi malo amene iwo anamudula mutu wake.
But oh, his head's on and that new body can never be chopped off again. And he's standing over there with them this very minute. The same apostle that wrote this.
Koma mutu wake uli pathupi latsopano ilo, ndipo sungadulidwe sonkomwe, ndipo iye wayima pamenepo ndiwo miniti yomwe ino, mtumwi yemweyo amene analemba izi.
And said to you that are in Christ Jesus, by one Spirit we are all baptized into this one body. I watch.
Ndipo anati, kwa inu amene muli mwa Kristu Yesu, mwa mzimu umodzi, ife tonse timabatizidwa kulowa muthupi limodzi ili. Tsopano penyani.
Grace be unto you, and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all.
Chisomo chikale kwa inu, ndi mtendere, kuchokera kwa Mulungu Atate athu, ndi Ambuye Yesu Kristu. Wodala ndi Mulungu ndi Atate wa Ambuye watu Yesu Kristu. Amene wati dalitsa ife ndi zonse.
Oh. Do you hear that, Charlie? Has blessed us with all spiritual blessings. Not just some to the apostles and some to this, but he's blessed us with all the spiritual blessings.
Oh, iwe ukumva zimenezo, Charlie. Amene wati dalitsa ife ndi madalitso onse auzimu. Osati kungoti ena kwa atumwi, ndi ena kwa ichi, koma iye wati dalitsa ife ndi madalitso onse auzimu.
The same Holy Ghost that fell on the day of Pentecost is the same Holy Ghost here tonight.
Mzimu woyera omweo umene unadzagwa pa tsiku la Pentecoste ndi mzimu woyera omweo pano usiku uno.
The same Holy Ghost that made Mary shout and speak with tongues and have a wonderful time and rejoice and the things that she did is the same Holy Ghost here tonight.
Mzimu woyera umene unamupangitsa Maria kufula ndi kuyankhula ndi malilime ndi kukhala ndi nthawi yopambana ndi kukondwelera ndi zinthu zimene iye anachita ndi mzimu woyera omweo pano usiku uno.
Amen. The same Holy Ghost that let Paul in that old ship where it looked like his waterlogged and is gone 14 days and nights, no moon and stars.
Mzimu woyera umwe uja, umene unamulola Paulo pangalawa ya kale ija, pamene zinkaoneka ngati iyo ya dzadzamadzi, ndipo ikumira, ndipo masiku 14 ndi mausiku kopanda mwezi kapena nyenyezi.
Looked out there and ever wave had a devil on it glancing and gleaning his teeth and said, I'll sank you, old boy, now. I got you now.
Iya nayangana kunja uko ndipo fundeli ilonse linali ndi mjelekezi pairo akuyangana ndi kumanyezi minitsa mano ake ndipo anati ine ndikumiza iwe mnyamata wakale tsopano ine ndakupeza iwe tsopano.
While Paul went out to have a little prayer, there stood an angel and said, don't you fear, Paul.
Amen.
This old ship's going to be wrecked up on a certain island. Go ahead and eat your supper. It's all right now.
Ndipo pamene Paulo anatsikira musi kuti akakhale ndi kapemphero kakang'ono, pamenepo panadzayima mngelo anati, usaope Paulo, ngalawa yakale iyi ikaphwasukira pa chisumbu china chake. Kazipita ndipo ukadye chakudya cha madzulo chako. Izo zikhala bwino tsopano.
Here he come with them chains on his little arms, dragging him on his feet and said, be of a good courage, man. For the God, the angel of God whose servant I am, stood by me and said, Paul, don't you fear.
Apa iye akubwera ali ndi unyolo umenewo pa mikono yake yaing'ono yokalamba, akukwakwaza iwo pa mapazi yake, ndipo anati, khalani olimba mtima amuna pakuti Mulungu, mngelo wa Mulungu amene ine ndili wantchito wake, anayima pafupi ndi ine ndipo anati, Paulo usaope ayi.
That same Holy Ghost is here tonight.
Amen.
Same
Amen.
Spirit of God ministering to us the same spiritual blessings.
Amen.
Blessed us with all spiritual blessings in heavenly places.
Mzimu woyera omweo ulipano usiku uno, mzimu wa Mulungu omweo ukutumikira kwa ife madalitso au zimu omweo. Anati dalitsa ife ndi madalitso onse auzimu malo amwamba mwamba.
Oh, let's stop just one more minute here. In heavenly places. Now, just not out anywhere, but in heavenly places. We are assembled in heavenly. It means that the position of the believer.
Oh, tieni time miniti naso apa. Malo amamba mamba. Tsopano basi osati kungokhala kuli konseko koma malo amwamba mwamba ife tasonkhana mwamba mwamba zimatanthauza kuti malo awokhulupirira.
That if I'm prayed up, you're prayed up, the church is prayed up, and we're ready for the message, and we have assembled ourselves together as saints called out, baptized with the Holy Ghost, filled with God's blessings, called, elected, set together in heavenly places. Now we are heavenlies in our souls.
Kuti ngati ine ndapemphera, inu mwapemphera, kapena mpingo wapemphera, ndipo ife nkukhala okonzekera uthenga, ndipo tadzisonkhanitsa tokha pamodzi ngati oyera, oyitanidwa atuluke, obatizidwa ndi mzimu woyera, odzazidwa ndi madalitso a Mulungu, oyitanidwa, osankhidwa, kukhala pamodzi m'malo amwamba-mwamba tsopano, ife ndi amwamba-mwamba mu masolo athu.
Our spirits has brought us into a heavenly atmosphere. Oh, brother. There you are. A heavenly atmosphere.
Mizimu yathu yatibweletsa ife kudzalowa mu chikhalidwe cha mwamba mwamba. Oh, mbale, ndi zimenezo tu, chikhalidwe cha mwamba mwamba.
Oh, what could happen tonight? What could happen tonight if we would be sitting here in a heavenly atmosphere? And the Holy Spirit moving over every heart that's been regenerated and become a new creature in Christ Jesus.
Oh, chinga chitike ndi chiyani usiku uno. Chinga chitike ndi chiyani usiku uno. Ngati ife tikana titi kukhala pano mu chikhalidwe cha mwamba mwamba. Ndipo mzimu woyera ukuyenda-yenda pa mtima uli wonse umene wakonzedwanso. Ndipo wasanduka cholengedwa chatsopano mwa Khristu Yesu.
All sins under the blood in perfect worship with our hands up to God and our hearts lifted, setting in heavenly places in Christ Jesus, worshiping together in the heavenly places.
Machimo onse atakhala pansi pa magazi mukupembedza kwangwiro, manja athu atakwezedwa mwamba kwa Mulungu, ndipo mitima yathu itakwezedwa titakhala mmalo a mwamba mwamba mwa Khristu Yesu, tikupembedza limodzi mmalo a mwamba mwamba.
Did you ever set one? Oh, I have set till I would weep for joy and say, God, never let me leave here. Just heavenly places in Christ Jesus.
Kodi inu munayamba mwakhalapo mwa amodzi? Oh, ine ndinakhalapo mpaka ine kumalira ndi chimwemwe ndikuti Mulungu musandilole konse kuti ndichoke pano. Basi kungokhala m'malo amwamba mwamba mwa Khristu Yesu.
Blessing us with what? Divine healing, foreknowledge, revelation, visions, powers, tongues, interpretations, wisdom, knowledge, all the heavenly blessings and joy unspeakable and full of glory.
Kutidalitsa ife ndi chiyani, machiritswa uzimu, kudzodzedweratu, vumbulutso, masomphenya, mphamvu, malilime, kutanthauzira, nzelu, chidziwitso. Madalitso onse amwamba mwamba ndi chimwemwe chosaneneka ndiwo dzaza ulemerero.
Every heart filled with the Spirit, walking together, setting together in heavenly places, not one evil thought among us.
Mtima uli wonse utadzazidwa ndi mzimu, kumayenda limodzi, kumakhala limodzi, m'malo amwamba mwamba, opanda lingaliro loyipa lililonse pakati pathu.
Not one cigarette smoke, not one sharp dress, not one this, that, or the other, not one evil thought. Nobody got anything against one another. Everybody speaking in love and harmony, Everybody with one accord and one a place.
Opanda ndudu imodzi osutidwa, opanda chovala chachifupi chimodzi, opanda ichi icho kapena chinacho, opanda lingaliro loyipa limodzi, opanda wina wake wokhala ndi mangawa pa wina ndi mzake, aliyense kumayankhula mwachikondi ndi mwachiyanjano, aliyense ndi mtima umodzi pa malo amodzi.
Then suddenly there come from heaven a sound like a rushing mighty wind. There you are. Has blessed us with all spiritual blessings.
Kena komwa dzidzidzi pamenepo panadzabwera kuchokera kumwamba mkokomo ngati mphepo ya mkuntho ndi zimenezo tu watidalitsa ife ndi madalitso onse a uzimu.
Then the Holy Spirit might fall upon somebody and say, thus saith the Lord, go to a certain place and do a certain thing. Watch it happen just like that.
Amen.
Then, thus saith the Lord, do a certain thing in a certain place. Watch it happen like that.
Kenako mzimu woyera ukhoza kugwera pa wina wake ndikuti pakuti atero ambuye pita kumalo ena ake ndipo kachite chinthu china chake. Muone icho chikuchitika basi monga chomwecho. Mukuona pakuti atero ambuye ukachite chinthu china chake pamalo ena ake. Muchione icho chikuchitika basi monga choncho.
Blessed us together in all heavenly blessings and heavenly places. Watch. According as He has chosen us. Did we choose Him or He chose us? He chose us. When? The night that we accepted Him?
Watidalitsa ife limodzi mumadalitso onse a mwamba mwamba mmalo a mwamba mwamba. Penyani. Monga momwe iye watisankhira ife. Kodi ife tinamusankha iye kapena iye anatisankha ife? Iye anatisankha ife. Liti, usiku mene ife tinamulandira iye.
Chosen according as He has chosen us in Him before the foundations of the world that we should be holy without blame before Him in denominations in love.
Anati sankha. Monga momwe iye anati sankhira ife mwa iye maziko adziko lapansi asana kazikitsidwe kuti ife tidzakhale oyera opanda chirema pamaso pa iye mwa zipembedzo muchikondi.
When did God choose us? When did God choose you that's got the Holy Ghost? When did He choose you? Before the foundation of the world. By His foreknowledge He foresaw you and know that you'd love Him. And before there was a foundation of the world, He chose you.
Amen.
Ndiliti limene Mulungu anatisankha ife. Ndiliti limene Mulungu anakusankhani inu amene muli ndi mzimu woyera. Ndiliti limene Iye anakusankhani inu maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Mwakudzozeratu kwake. Iye anakuoneranitu inu ndipo anadziwa kuti inu mukanadzamukonda Iye. Ndipo asanakhalepo maziko a dziko lapansi Iye anakusankhani inu.
And sent Jesus that He might be the propitiation of your sins, to call you to reconciliation to Himself, to love. Oh, wish we had just a few more minutes time.
Ndipo anamutumiza Yesu kuti iye adzakhale chitetezero cha machimo anu, kuti adzakuitanireni inu kuchiyanjanitso kwa iye mwini ku chikondi. Oh, ndikanakonda tikanakhala ndi nthawi ya maminita angapo onjezera.
Let me, before we go any farther, go back. Genesis 1:26. I'll pick it up Wednesday. When God made man, before He made man, He called Himself Elohim. The word means in the Hebrew, the self-existence, all by Himself.
Ndiloleni ine ife tisanapite patsogolo paliponse ndibwerere mbuyo Genesis 1:26. Ine ndidzazitenga izo lachitatu. Pamene Mulungu anamupanga munthu, iye asanamupange munthu, iye ankadzitcha iye mwini El Elohim. liulo limatanthauza mu Chiheberi wokhalapo yekha, zonse mwa iye mwini.
Nothing existed before him. He was all the existence he ever was. Self-existence one. El Elohim means all-sufficient, all-powerful, almighty, self-existence one.
Palibe chimene chinakhalapo iye asanakhalepo. Iye anali wokhalapo yekha amene anakhalapo. Uyo wokhalapo yekha. El Ela Elohim. Amatanthauza wokwanira mu zonse. Wamphamvu zonse. Wamphamvu zonse. Uyo wokhalapo yekha. Oh.
But in Genesis 2, when he made man, he said, I am YAHUJUVUH Yahuwah Jehovah. What did it mean? I am the all existence one who has created something all for myself to be a son of mine or a temporary or an amateur little one of mine. Glory!
Koma mu Genesis 2, pamene iye anamupanga munthu, iye anati, ine ndine YAHUJUVUH Yahweh, Yehova. Kodi izo zimatanthauza chiyani? Ine ndi uyo wokhalapo yekhayo, amene ndinalenga china chake kuchokera mwa ine mwini, kuti chidzakhale mwana wa ine, kapena wongoyembekezera, kapena wang'ono, wachichepere wa ine. Ulemelero!
Why? He gave man. Jehovah means that he gave man to be an amateur God. Because he is Father God. And he made a man an amateur God, so he isn't self-existence anymore. He exists with his family.
Wanji, iye anamupatsa munthu. Yehova amatanthauza kuti iye anampatsa munthu kuti adzakhale mulungu wang'ono. Chifukwa iye ndi mulungu atate, ndipo iye anamupanga munthu kukhala mulungu wang'ono, chotero iye siwokhalapo yekhanso. Iye akukhala ndi banja lake.
Ela, Elo, Elohim. Now he is Jehovah. Jehovah meaning the one who exists with his family.
Ela, Ela, Elohim. Tsopano iye ndi Yehova. Yehova kutanthauza mmodzi amene akukhala ndi banja lake.
Now, God made man to be the predominant over all the earth. He had dominion. And the earth was man's dominion. Is that scripture?
Tsopano, Mulungu anamupanga munthu kuti adzakhale wolamulira pa dziko lapansi lonse. Iye anali ndi ulamuliro, ndipo dziko lapansi linali ulamuliro wa munthu. Kodi limenelo ndilemba?
Amen. Then if that's his domain, he was God over the earth. He could speak and it would be so. He could speak this and it would be so.
Ndiye ngati umenewo uli ufumu wake, iye anali Mulungu pa dziko lapansi. Iye amatha kuyankhula ndipo zimakhala chomwecho. Iye amatha kuyankhula ichi ndipo chimachitika chomwecho.
Amen. There he is. God Jehovah, the one who once existed in self-existence but now exists with his family and his little ones with him.
Amen.
There you are.
Hallelujah.
Oh, ndi ameneyo tu Mulungu. Yehova mmodzi amene anakhalapo mukukhalapo yekha, koma tsopano akukhala ndi banja lake, ndipo ndi ana ake limodzi ndi iye. Ndi zimenezotu.
Now read that. We'll get into it Wednesday night when we got more time. We just about 15 more minutes and I thought I'd get to a certain spot here, but we won't. So we're sealed by the Holy Spirit of promise. All right.
Tsopano, mukawerenge zimenezo. Ife tidzalowa mu zimenezo lachitatu usiku. Pamene ife tidzakhale ndi nthawi yambiri. Ife tangotsala ndi maminiti 15 ena onjezera, ndipo ifeti ine ndimaganiza kuti ndifika pa malo ena ake apa, koma ife sititero. Kufika pamene ife tasindikizidwa ndi mzimu woyera walonjezo. Chabwino.
Now, when was we called to be servants of God? When was Orville Neville called to be a servant of God? This staggers me.
Tsopano, kodi ife tinaitanidwa liti kuti tidzakhala ntchito wa Mulungu? Ndiliti limene Orville Neville anaitanidwa kuti adzakhale wantchito wa Mulungu? Oh my! Izi zimandipangitsa ine kudzandima.
I'll tell you, let's get some scriptures. I want you to get 1 Peter 1:20 and Pat, get Revelation 17:8 and I'll get Revelation 13. Now we want to listen here. You want to know when God called you to be a Christian.
Ine ndikuza ninu. Tieni titenge malemba ena. Ine ndikufuna inu mupeze Petro yamba 1:20. Ndipo pati upeze chivumbulutso 17:8. Ndipo ine ndipeza chivumbulutso 13. Tsopano ife tikufuna kuti timvetsere apa. Inu mukufuna kuti mudziwe kuti ndiliti limene Mulungu anakuitanani inu kuti mudzakhale mkhristu.
Oh, I love this. This man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. All right, Brother Neville, you got 1 Peter 1:20?
1:20.
Read 1:19 and 1:20. Listen to this.
1:19 and 1:20.
Yes.
Oh, ine ndimazikonda izi. Izi, munthu sadzakhala moyo ndi mkate okha, koma ndi mawu onse amene atuluka kuchokera mkamwa mwa Mulungu. Chabwino, mbale Nevo, inu mwapeza Petro yamba 1:20. Chabwino, muwerenge 1:19 ndi 1:20. Mvetserani kwa izi. Inde.
But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot, who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you.
Koma ndi magazi ofunika a Kristu, monga a mwana wa nkhosa wopanda chilema ndi wopanda banga, amene ndithudi anadzodzedweratu asanakhazikitsidwe maziko a dziko lapansi, koma anaonetseredwa mu nthawi zotsiriza izi kwa inu.
When was he foreordained? Before the foundation of the world. Brother Pat, read Revelation 17:8 for me.
Ndiliti limene anadzodzedweratu maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Mbale pati, ndiwerengereni ine chivumbulutso 17:8.
The beast that thou sawest was and is not, and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition. And they that dwell on the earth shall wonder, whose names were not written in the book of life from the foundation of the world. When they behold the beast that was and is not and yet is.
Chirombo chimene iwe unachiona chinalipo ndipo palibepo ndipo chidzakwera kutuluka kuchokera mu dzenje lopanda malire ndi kudzalowa kuchitayiko ndipo iwo okhala pa dziko lapansi adzadabwa amene mayina awo sanalembedwe mu buku la moyo chikhazikitsireni cha maziko a dziko lapansi. Pamene iwo adzaona chirombo chimene chinalipo ndipo palibepo ndipo komabe chilipo.
Who's going to be deceived? Who's going to be deceived by this religious person like Saul was? That was just so cunning and so perfect to it would deceive thee what very e? If
possible.
If possible. All right. Revelation 13:8. Let me read it for you.
Ndani atadzanyengedwe. Ndani atadzanyengedwe ndi munthu wachipembedzo uyu monga anachitira Sauli. Izo zinali zothyathyalika kwambiri chabe ndi zangwiro kwambiri mpaka izo zikanadzanyenga chiyani kumene wo kukanakhala kotheka. Chabwino, chivumbulutso 13:8. Ndiloleni ine ndikuwerengereni inu.
And all that dwell upon the earth shall worship him whose names were not written in the book of life of the Lamb slain before the foundation of the world.
Hallelujah.
Ndipo onse amene akukhala pa dziko lapansi adza Onse amene akukhala pa dziko lapansi adzamupembedza iye amene maina awo sanalembedwe mu buku la moyo wa mwana wa nkhosa wophedwa asanakhazikitsidwe maziko a dziko lapansi.
When was our names put in the Lamb's Book of Life? When the Lamb was slain before the foundation of the world, when God was Jehovah Elohim, the self-existence one.
Maina athu anayikidwa liti mu buku la moyo wa mwana wa nkhosa pamene mwana wa nkhosa anaphedwa maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe pamene Mulungu anali Yehova Elohim wokhalapo yekhayo.
Just like one great big diamond, and he could not be nothing else, but inside of this diamond, his attributes was a savior.
Amen.
In this attributes on the inside of him was a healer.
Monga ngati diamond imodzi yaikulu ndipo iye sakanakhala china chakenso koma mkati mwa diamond iyi zikhumbo zake zinali mpulumutsi. Muzikhumbo izi mkati mwa iye munali mchilitsi.
Hallelujah.
Well, there was nothing to save and nothing to heal, but his attributes produced it.
Chabwino panalibepo kanthu kuti akapulumutse ndipo panalibe choti achichiritse koma zikhumbo zake zinabereka izo.
So then before the foundation of the world, when he knew that the great display in here of him, that he would be a savior, that he would come and be made flesh and dwell among us, and he knew by his stripes would be healed.
Chotelo ndiye maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe pamene iye ankadziwa kuonetsera kwakukulu apa kwa iye kuti iye akanadzakhala mpulumutsi kuti iye akanadzabwera ndi kudzasandulika thupi ndi kudzakhala pakati pathu ndipo iye ankadziwa kuti ndi mikwingwirima yake ife tikanadzachiritsidwa.
He slayed the lamb on his book before the foundation of the world and wrote your name on
Amen.
That
Amen.
Book before the foundation of the world.
Oh. Amen. Amen. Thank you,
Jesus. Iye anapha mwana wa nkhosa pa buku lake maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe ndipo analemba dzina lanu pa buku limenelo maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Oh.
Listen to this. Predestination looks back to foreknowledge. I mean election. Election looks back to foreknowledge and predestination looks to destiny.
Mvetserani kwa ichi. Kukonzedwe ratu kumayangana mbuyo kukudzodzedwe ratu. Ine ndikutanthauza kusankhidwa. Kusankhidwa kumayangana mbuyo kukudzodzedwe ratu ndipo kukonzedwe ratu kumayangana kokafikira.
Don't forget that. That election looks back, here it is. I was a cocklebur. I was born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies, born among sinners. Father and mother and all my whole family sinners. I was a cocklebur.
Musayiwale zimenezo. Kuti kusankhidwa kumayangana mbuyo apa ndi izi apa. Ine ndinali chisoso. Ine ndinabadwa mutchimo, ndinaleledwa mukusayeruzika, ndinabwera ku dziko lapansi ndi kuyankhula mabodza, ndinabadwa pakati pa ochimwa, abambo ndi amayi ndi banja langa lonse ochimwa. Ine ndinali chisoso.
But all of a sudden I become a wheat grain. How did it happen? What is that? Election.
Koma mwadzidzidzi ine ndinadzakhala njele ya tirigu. Izo zinachitika motani. Izo ndichiani chimenecho. Kusankhidwa.
God before the foundation of the world elected that the cocklebur was to become a grain of wheat.
Mulungu maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe. Anasankha kuti chisoso chidzakhala njele ya tirigu.
Now I know I'm a grain of wheat because I'm saved. How do I do it? Look back and see that he predestinated it. Long time ago by foreknowledge, he seen that I would love him. So he made a propitiation through his own son that through him I might become from a cocklebur to a grain of wheat.
Tsopano ine ndikudziwa ndine njere ya tirigu, chifukwa ine ndinapulumutsidwa. Ine ndimachita motani izo, ndimayangana mbuyo, ndipo ndimaona kuti iye anakonzeratu izo kale kale. Mwakudzodzedweratu iye anaona kuti ine ndikanadza mukonda iye, chotero iye anakonza chitetezero kudzera mwa mwana wake yemwe, kuti kudzera mwa iye ine ndidzathe kuchoka kuchisoso kupita kudzakhala njere ya tirigu.
Now, where am I at now? I'm saved. I'm walking in the grace of God. What does predestination look? To destiny. Where will He take me to and where am I going? That's got you. There you are.
Tsopano, kodine ndilipati tsopano, ndine wopulumutsidwa. Ine ndikuyenda muchisomo cha Mulungu. Kodi kukonzedweratu kumayangana chiyani kokafikira. Kodi iye adzanditengera ine kuti, ndipo kodi ine ndikupita kuti, amen. Izo zakufika nipo inu, ndizimene zotu.
Now, let's read just a little farther, and then we'll have to close pretty shortly.
Tsopano, tieni tiwerenge mopitilira patsogolo pang'ono, ndipo kenako ife tieni ratitseke posakhalitsapa.
According as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy, without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption, predestinated unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will.
Monga mene iye anatisankha ife mwa iye mazikwa dziko lapansi asanakhazikitsidwe kuti ife tidzakhale oyera opanda chilema pamaso pake muchikondi. Atatha kutikonzeratu ife kukukhazikitsidwa, kukonzedweratu kukukhazikitsidwa kwa ana mwa Yesu Kristu kwa iye mwini, mogwirizana ndi kufuna kwabwino kwa chifuniro chake.
What did He do? He, by foreknowledge, foresaw us, knowing that He was a Savior, self-existence, there was no angels, no nothing, just God, Elohim, the self-existence one, nothing but Him alone.
Kodi anachita chiyani, iye mwakudzodzedweratu anatoneratu ife, akudziwa kuti iye anali mpulumutsi wokhalapo yekha, kunalibe kwa angelo, kunalibe kalikonse kunangokhala Mulungu, Ela Elohim. Iye wokhalapo yekhayo, kunalibe kalikonse koma iye yekha.
But in Him was a Savior.
Amen.
Well, what's He going to save? There's nothing lost. Knowing that, then He knew that this great attribute in Him would project something out down there that He could save.
Koma mwa iye munali mpulumutsi. Chabwino, kodi iye adzapulumutsa chiyani kunalibeko kanthu kalikonse kamene kanatayika. Podziwa zimenezo, ndiye iye anadziwa kuti chikhumbo cha chikulu ichi mwa iye chikanadzatulutsa china chake kutali uko chimene iye akanadzachipulumutsa.
Then when He did that, by foreknowledge He looked down and He saw everyone that would accept it.
Kenako pamene icho chinachita chimenecho mwakudzodzedweratu iye anayangana pansi ndipo iye anamona aliyense amene akanadzavomereza iwo.
And then by doing so, He said to save that the only way I can do it will be come down myself and be made flesh and take the sin of the man upon Him and die for Him that I might be the one that's worshipped, because He is God, the object of worship.
Ndiyeno pochita zimenezo iye anati kuti ndipulumutse icho njira yokhayo imene ine ndingachitire izo ikhala kutsika pansi ine mwini ndikudzasanduka thupi ndikukatenga tchimo la munthu pa iye ndikumufera iye kuti ine ndidzakhale mmodzi amene azidzapembedzedwa chifukwa iye ndi Mulungu chinthu chopembedzedwa.
Amen.
Then He came down and taken upon Himself, and while He did that, He did that, that He might save you who wants to be saved. Do you see what I mean?
Kenako, iye anadzatsika pansi, ndipo anadzadzitengera pa iye mwini. Ndipo pamene iye anachita zimenezo, iye anachita zimenezo kuti iye adzakupulumutseni inu amene mukufuna kupulumutsidwa. Kodi inu mukuona chimene ine ndikutanthauza?
By foreknowledge,
Amen.
The infinite God, who knows all things, saw the Lamb, and He slayed the Lamb before the foundation of the world, and He put your name on the Lamb's book of life.
Mwakudzodzedweratu, Mulungu wopanda malire, amene ankadziwa zinthu zonse, anamuona mwana wankhosa, ndipo iye anamupa mwana wankhosayo maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe, ndipo iye anayika dzina lanu mu buku la moyo wa mwana wankhosa.
And he seen the deceitfulness of Satan, what he would do, so he put your name on there.
Ndipo iye anaona chinyengo cha Satana, chimene iye akanati adzachite, chotero iye anayika dzina lanu mmenemo.
And he said that the Antichrist would be so religious, so good,
yes.
Such a fine fellow,
yes.
Such a smart man,
yes.
Such a religious man, that he would deceive the very elected,
yes.
If it was possible.
Yes.
Ndipo iye ananena kuti wotsutsa Kristu adzakhala wachipembedzo kwambiri, wabwino kwambiri, munthu wabwino chomwecho, munthu wanzeru chomwecho, munthu wachipembedzo chomwecho, mwakuti iye akanadzanyenga osankhidwa kumene ngati kukanakhala kotheka.
But it isn't impossible, because our names were foreordained before the foundation of the world. By election,
Amen.
He chose them, and by predestination,
yes.
They know where they are going.
Yes. Amen.
There you are.
Koma izo ndizo sateka, chifukwa maina awo anadzodzedweratu maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe, mwakusankha iye anawasankha iwo, ndipo mwakukonzedweratu iwo amadziwa kumene iwo akupita, ndi zimenezotu.
Now, who could doubt that? That's what Paul said. That's Paul's scripture. That's Paul's writing. That's what he taught his church. The church, positionally, before the foundation of the world.
Tsopano, ndani angakayikire zimenezo? Izo ndi zimene Paulo amanena. Amenewo ndi malemba a Paulo. Zimenezo ndi zolemba za Paulo. Izo ndi zimene ankaupunzitsa mpingo wake. Mpingo unayikidwa pamalo maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe.
When God in His labor pain was bringing forth you, knowing what you would do, He positionally placed you into His own body.
Amen.
To be a housewife, to be a farmer, to be a preacher, to be a prophet, to be this or to be that. He placed you positionally.
Pamene Mulungu, mululu wake wakubala, anali kubala, ankakubweretsani inu, akudziwa zimene inu mukanadzachita, iye anakuyikani inu pamalo anu muthupi lake lomwe, kuti mudzakhale mkazi wapa nyumba, kuti mudzakhale mlimi, kuti mudzakhale mlaliki, kuti mudzakhale mneneri, kuti mudzakhale ichi kapena icho, iye anakuyikani inu pamalo anu.
Then, when we have come from the garlic lands of Egypt, through sanctification, and baptized into the promised land, for the promise of God is the Holy Ghost.
Kenako pamene ife tinabwera kuchokera kumaiko a galiki ku Igupto, kudzera mukuyeretsedwa, ndipo mkubatizidwa kukalowa mu dziko lolonjezedwa, pakuti lonjezo la Mulungu ndi mzimu woyera.
Amen.
Ephesians 4:30 says, grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed until the day of your redemption.
Amen.
Ephesians 4:30 amati, musaukhumudwitse mzimu woyera wa Mulungu, umene inu munasindikizidwa nawo kufikira tsiku la chiwombolo.
Then God, having predestinated the church, He said, and all the peoples, there will be millions times millions that will walk very religious and be deceived.
Kenako Mulungu atatha kukonzeratu mpingo, iye anati, ndipo anthu onse adzakhalapo mamiliyoni kuchulukitsa mamiliyoni amene ati azidzaenda mwachipembedzo ndipo adzanyengedwa.
The only ones that will not be deceived will be those that have come over into the promised land, who before the foundation of the world had their names put on the Lamb's book of life and come over into the promised land and enjoying it.
Okao amene sadzanyengedwa adzakhala iwo amene aolokera mu dziko lolonjezedwa amene maziko a dziko lapansi asanakhazikitsidwe anali mayina awo atayikidwa mu buku la moyo wa mwana wa nkhosa ndipo adzalowa mu dziko lolonjezedwa ndipo akusangalala nalo ilo.
Many people are afraid you're going to act funny. Many people are afraid the Holy Ghost will make you do something you'll be ashamed of people.
Anthu ambiri amaopa kuti achita monjeza. Anthu ambiri amaopa mzimu woyera ukupangitsani inu kuchita china chake chimene inu mudzachite nacho manyazi kwa anthu.
Many people are afraid they'll cry and their sweetheart will see him crying. Or mama or your neighbor or your boss will see you.
Anthu ambiri amaopa kuti alira ndipo wokondedwa wawo awaona iwo akulira. Kapena amai, kapena woyandikana naye wanu, kapena bwana anu akuona ninu.
Let me tell you about a man one time before closing. That was a man named David. And when the ark of God had been down in the Philistine land and had come across, pulled by ark, old oxes are pulling them.
Mundilole ine ndikuze ninu za munthu nthawi ina ndisana tseke. Panali munthu dzina lake Davide ndipo pamene likasala Mulungu linali lili ku dziko la Filisiti ndipo ilo limabwera likukokedwa ndi likasa ngombe yokalamba imawako kaiwo.
When David saw that ark coming, he had a little gown on him. He run out there and kicked his feet in the air and jumped around and screamed and jumped and danced and jumped and danced. And him the king of Israel.
Pamene Davide anaona likasa limenelo kuti likubwera, iye anali atavala mkanjo wa ung'ono pa iye, iye anathamangira kumeneko, anamenyetsa mapazi ake mwamba, ndipo analumpha-lumpha, ndipo anakuwa ndi kulumpha, ndipo anavina ndi kulumpha, ndipo anavina, ndipo iye ali mfumu ya Israeli.
And his wife looked out of a window and saw him acting so strange, she despised him. Why, she must have said the idiot. Look at him out there, the way he's acting. Throwing his feet up in the air and jumping around and acting like that. Why, he must be crazy.
Ndipo mkazi wake anadzayang'ana kudzera pa zenera, ndipo anamona iye akuchita mwachilendo kwambiri, iye anamunyoza iye. Bwanji, iye ayenera kuti ananena kuti chidempete. Tamuona ni iye uko. Momwe iye akuchitira, mmene akuponyera mapazi ake mwamba, ndikumalumphalumpha pamenepo, ndikumachita monga chomwecho. Bwanji, ayenera kuti wapenga.
And that night when she came in, she said, in words like this, why, you've embarrassed me. Why, you the king, my husband, out there doing like that, acting like that.
Ndipo usiku umenewo pamene iye anadzalowa iye anati molankhula chonchi, bwanji iwe wandichititsa ine manyazi, bwanji iwe wokhala mfumu mwamuna wanga kunja kuja kumachita chonchija, kumachita chonchija.
David said, tomorrow I'll do better than that. Yes, sir. He said, don't you know I was dancing unto the Lord?
David anati, mawa ndidzachita bwinoko kuposa pamene paja. Inde bwana, iye anati, kodi iwe sukudziwa kuti ine ndimavinira Ambuye?
He crossed over. He was in the land of the promise. He had lost all self-styles and muck of the world. He was so happy to know that the ark was coming into his own city.
Iye anali ataoloka. Iye anali ali mu dziko la lonjezo. Iye anali atataya zakudzimva yekha zonsezo ndi matope a mdziko. Iye anali wokondwa kwambiri atadziwa kuti likasa linali kubwera mu mzinda wake omwe.
No, I'll tell you, some people's afraid to receive the Holy Ghost, afraid that they might speak with tongues. They're afraid that somebody would say, now he's one of them tongues guys.
Ndipo ndikukuzani inu. Anthu ena amaopa kuti alandire mzimu woyera. Amaopa kuti ayamba kuyankhula ndi malilime. Iwo amaopa kuti wina wake akhoza kunena kuti tsopano iye ndi mmodzi wa anthu aza malilime aja.
They're afraid to come to the church to be baptized in the name of Jesus Christ because they're ashamed of it. Oh.
Iwo amaopa kuti abwere kutchalichi ndi kudzabatizidwa mu dzina la Yesu Kristu chifukwa chakuti iwo akuchita nalo manyaziro. Ha. Oh.
Somebody said I'd have to recall my tapes because I'd preached and been baptized in the name of Jesus Christ. I ain't recalling them, I'm making more.
Amen.
That's
Amen.
Right. Making more.
Wina wake akunena kuti ine ndikuyenera kuti ndikawachotseko matepi anga chifukwa chakuti ndinali nditalalikira zakubatizidwa mu dzina la Yesu Kristu. Ine sindikukawachotsako iwo, ine ndikupanga ochuluka. Uko nkulondola kuti ndikupanga ochuluka.
That is the Bible. If they don't like what we did yesterday, this was what we're going to do tomorrow. That's the thing to do. Just keep on going. There's no end to it because it is of the Lord. It's God.
Iwo ndi Bible. Ngati iwo sakuzikonda zimene ife tinachita dzulo, mungopenyetsetsa zomwe titi tipange mawa. Ndicho chinthu choti tizichita. Mwaona, kumangoenda bechitsogolo. Palibepo kuti iwo asiyika, chifukwa iwo ndi Ambuye. Iwo ndi Mulungu.
You know what God did? God looked down out of the heaven and he said, David, you are a man after my own heart.
Amen.
Inu mukudziwa chimene Mulungu anachita, Mulungu anayang'ana pansi kuchokera kumwamba, iye anati, Davide, ndiwe mwamuna wapa mtima panga pomwe.
David wasn't ashamed. He was a servant of the Lord. He loved the Lord. And he was so happy, so overjoyed, though he didn't think about human prestige.
Davide samachita manyazi. Iye anali wanchito wa Ambuye. Iye ankawa konda Ambuye. Ndipo iye anali wokondwa kwambiri, anasangalala kwambiri, kufikira kuti sana ganizire za ulemerero wa umuntu.
You see, as I said in my sermon this morning, we are so much afraid that we want a Saul to teach us. We want a Saul from some seminary to tell us how we must do our religion and how we must do it.
Inu mukuona, monga ine ndina nenera mulaliki wanga mmawa uja. Ife timachita mantha kwambiri mpaka kuti timafuna Saulo kuti atiphunzitse ife. Ife timafuna ka Saulo kochokera ku seminary ina yake kuti kazitiphunzitsa ife momwe tikuyenera kuchitira chipembedzo chathu. Ndimomwe ife tikuyenera tizichitira izi.
That is on the other side of the Jordan. Amen. This side the Holy Spirit leads. Over here you're out of that muck. Over here you don't care what they think.
Zimenezo ndi tsidya linalo la Yorodani. Tsidya lino mzimu woyera ukutsogolera. Kuno inu mumakhala kuti mwachokamo mmatope amenewo. Kuno inu simusamala zimene wakuganiza.
Over here you're dead and your life is hid in Christ and sealed by the Holy Ghost.
Amen.
You don't care. You're living in Canaan. You can stand good corn. You're a new creature in Christ Jesus. You're bound for the promised land.
Kuno inu mwafa, ndipo moyo wanu wabisidwa mwa Kristu kudzera, ndipo wasindikizidwa ndi mzimu woyera. Inu simu samara. Inu mukukhala mukenani. Inu mukhoza kudya chimanga chabwino. Ndinu cholengedwa chatsopano mwa Kristu Yesu. Inu mukupita kudziko lolonjezedwa.
I remember standing under Brother Collins. Some 30 years ago, when this church wasn't built yet, there's a little tent meeting sitting here on the corner, my first meeting.
Ine ndikukumbukira nditaima uko mbale Collins. Zaka zina sate zapitazo. Pamene chali chichi chinali chisana mangidwe. Unali msonkano wa ung'ono wa msasa ndinakhala apa pangoja msonkano wanga woyambirira.
Us preaching this same gospel. Same thing, the unsearchable riches of Christ, water baptism in the name of Jesus Christ, believing every word to be the truth, baptism of the Holy Ghost, divine healing, the powers of God, just like I preach it now. Never varied one inch from any of it.
Ine ndi nkalalikira uthenga omwe uwu, chinthu chomwechi, chuma chosafufuzika cha Kristu, ubatizo wa madzi mu dzina la Yesu Kristu. Kukhulupirira mau ali wonse kukhala choonadi, ubatizo wa mzimu woyera, machitiso a uzimu, mphamvu za Mulungu, chimodzi-modzi basi monga momwe ine ndikuwulalikirira iwo tsopano, sindinachoke konkomwe inchi imodzi kwa chilichonse cha iwo.
God reveal more of it to me, so as He reveals it, I just keep bringing it on. He never takes away from what has been, He just keeps adding more on to it.
Mulungu waulula zochuluka zaiwo kwa ine. Chotelo pamene iye akulula iwo, ine ndimangopitiliza kumaubweretsapo iwo. Iye sachotsapo nkomwe zimene zakhala zilipo. Iye amangokhala kupitiliza kumaonjezera zochuluka pa iwo.
I stood down there when about 500 people stood on the banks, singing on Jordan's stormy banks, I stand and cast a wishful eye to Canaan's fair and happy land where my possessions lie.
Ine ndinaima kumusi uko pamene pafupi-fupi anthu 500 anaima pa gombe akuimba. Ndaima pa gombe la mkuntho la Yordani. Ndipo ndikuyang'anitsitsa ndikupita ku Kenani dziko lokoma ndi lokondwa kumene kuli chuma changa.
When shall I reach that healthful shore and be forever blessed? When shall I reach and be my father's and forever rest?
Ndikadzafika kumalo athanziwo ndikukadalitsika kwa nthawi zonse. Ndikadzafikako ndikudzakhala ya atate anga ndikudzapuma kwa nthawi zonse.
When they begin to sing that, I was taking a boy out into the river to baptize him out there into the name of the Lord Jesus.
Pamene iwo anayamba kuimba imeneyo, ine ndinali ndikumutengera mnyamata kukalowa naye mu mtsinje kuti ndikamubatize iye uko mu dzina la Ambuye Yesu.
I said, Heavenly Fathers, I bring this boy to you upon his confession, just a boy myself. Got the pictures of it at home. I said, when I baptize him with water, Lord, upon his confession, in the name of Jesus Christ, the Son of God, you fill him with the Holy Ghost.
Ine ndinati, atata kumwamba, pamene ine ndikumubweretsa mnyamata uyu kwa inu pakuvomereza kwake, ndili mnyamata chabe ine mwini, ndili nazo zithunzi za izo kunyumba. Ine ndinati, pamene ndikumubatiza iye ndi madzi Ambuye pakuvomereza kwake mu dzina la Yesu Kristu mwana wa Mulungu, inu mumudzaze iye ndi mzimu woyera.
About that time something let out a whirl and here it come whirling down. The bright morning star stood there.
Ndipo pafupi-fupi nthawi imeneyo china chake chinayamba kuzungulira ndipo apa icho chimabwera chikuzungulira kumatsikira pansi nyenyezi yowala ya mmawa inadzaima pamenepo.
There stood that light that you see right there on the picture. There it stood, it went around the world, way up in Canada and around, instead of mystic light appears over a local Baptist minister while he's baptizing.
Pamenepo panadzaima kuwala kuja kumene inu mumakuona apo pachithunzi. Pamenepo iko kunadzaima. Icho chinapita kuzungulira dziko lonse mpaka uko ku Canada ndiko zungulira. Iwo anati kuwala kodabwitsa kwaonekera pamtumiki wamba wa Baptist pamene iye amabatiza.
A few days ago when Dr. Lamza come to me and never know nothing about that and brought me a picture which brother's got it there with him now. If you got that picture, if you got the Bible with you laying there, it's in your book. All right.
Masiku pang'ono apitawo pamene Dokotala Lamsa anabwera kwa ine ndipo samadziwa kali konse ka izo ndipo anandibweretsera ine chithunzi chimene mbale ali nacho icho uko tsopano. Kodi muli nacho chithunzi chija? Kodi Bible uli nalo chili mmenemo? Chili mumbuku lako? Chabwino.
There was a picture of the old ancient Hebrew sign of God, just exactly that existed in the days of Job before the Bible was ever wrote.
Pamenepo panali chithunzi cha chizindikiro chakale cha amakedzana cha chihebri cha Mulungu. Ndende basi chijaji chimene chinalipo mmasiku a Yobu. Bible lisanalembedwe nkomwe.
God in his three attributes, not three gods, one God in three attributes. Father, Son, and Holy Spirit, three offices that God worked into. Not three gods, three attributes, and there it was.
Mulungu ali muzikhumbo zitatu zake. Osati milungu itatu, Mulungu mmodzi muzikhumbo zitatu. Atate Mwana ndi Mzimu Woyera. Maudindo atatu amene Mulungu anagwiriramo ntchito. Osati milungu itatu, zikhumbo zitatu. Ndipo icho chinali pamenepo.
That great man, Dr. Lamza, the translation of the Lamza Bible, when he said that morning, when I told him that, I said, what's that sign? He said, that's God's ancient sign in the Hebrew. God, one God in three attributes.
Pamene munthu wankulu uja, Dokotala Lamsa, kumasulira kwa Bible la Lamsa, pamene iye ananena mmawa umeneo, pamene ine ndina muza iye zimenezo, ine ndinati, chizindikiro chimenecho ndi chiyani? Iye anati, chimenecho ndi chizindikiro cha makedzana cha Mulungu mu Chihebri. Mulungu mmodzi muzikhumbo zitatu.
I said, such as Father, Son, and the Holy Ghost. He stopped and he set his cup of coffee down. He looked at me.
Gene, I believe you was there. Leo said, "Do you believe that?" I said, "With all my heart."
Ine ndinati, monga ngati Atate mwana ndi mzimu woyera, iye anayimikira, ndipo anakhazika kapu yake ya kofi pasi, iye anandiyangʼana ine. Gene, ndikukhulupirira iwe unali pamenepo. Leo anati, "Inu mukukhulupirira zimenezo." Ine ndinati, "Ndi mtima wanga wonse."
He said, "Last night, standing in your meeting, Brother Branham, I seen that discernment. I've never seen it before in America, in my land."
Iye anati, "Usiku wa tau nditaima mu msonkhano wanu, Mbale Branham, ine ndinaona kuzindikira za mu mtima kumeneko. Ine ndinali ndisanakuonepo iko nkomwe mu America, mu dziko langa."
He said, "These American people don't even know the Bible. Only thing they know is a denomination. They don't even know where they're standing." He said, "They don't know nothing."
Iye anati, "Anthu achi America awa samalidziwa nkomwe Baibulo. Chinthu chokhacho chimene iwo amachidziwa ndi chipembedzo chawo. Iwo samadziwa nkomwe pamene iwo akuima." Anati, "Iwo samadziwa chilichonse."
He said, "But when I stood there last night, I said, 'Now, Brother Gene, I say this with reverence and love and such.'" He said, "I said, 'That must be a prophet.'"
Iye anati, "Koma pamene ine ndinaima pamenepo usiku atha," anati, "ine ndinati, 'Tsopano Mbale Gene, ine ndikungonena izi molemekeza ndi chikondi ndi zotero.'" Iye anati, "Ine ndinati, 'Ameneyo ayenera kukhala mneneri.'"
But when I see that you believe that Father, Son, and Holy Ghost was no three gods, it was attributes, then I know that you are a prophet of God, or it wouldn't be revealed to you like that. He said, "That's a perfect sign."
Koma pamene ine ndikuona kuti inu mumakhulupirira kuti Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera sinali milungu itatu, zinali zikhumbo zitatu, ndiye ine ndadziwa kuti inu ndi mneneri wa Mulungu. Kapenapo izo sibwezi zitaululidwa kwa inu chomwecho. Iye anati, "Chimenecho ndi chizindikiro changwiro."
Said, "I've never said you're not oneness." I said, "No, sir. I am not the oneness. I believe in God being the Almighty God, and the three attributes are only three offices that the one God lived in."
Anati, "Ine sindinayambepo." Anati, "Inu siwa umodzi." Ine ndinati, "Ai Bwana, ine sindine wa umodzi. Ine ndimakhulupirira mwa Mulungu kukhala Mulungu wa mphamvu zonse, ndipo zikhumbo zitatuzo ndi maudindo atatu chabe amene Mulungu mmodziyo anadzakhalamo."
He said, "Bless your heart." He said, "Someday you'll pour your blood upon the earth for that." But said, "Prophets always die for their cause." And I said, "So let it be if it pleases my Lord." The translation of the Lamb's the Bible.
Iye anati, "Adalitse mtima wanu." Iye anati, "Tsiku lina inu mudzakhetsera magazi anu pa dziko lapansi chifukwa cha zimenezo." Koma anati, "Aneneli nthawi zonse amafa chifukwa cha ntchito yawo." Ndipo ine ndinati, "Chotero izo zikhale chomwecho ngati izo zidzamukondweretsa Ambuye wanga, kumasulira kwa Baibulo la Lamsa."
Oh, it is so true. How many times did I say to this church, as Samuel said before the chose Saul, "Before you go out and join some denomination now and get yourself all tied up in some kind of a religion, why don't you let the Holy Spirit lead you?"
Oh, ndizoona kwambiri. Ndikangati monga ine ndimanenera kwa mpingo uno, monga Samueli ananenera iwo asana musankhe Sauli. Inu musanatuluke ndikukajoina chipembedzo china chake tsopano, ndikukazimangirira nokha mu mtundu wina wa chipembedzo, bwanji osangoulola mzimu woyera kuti uzikutsogolerani inu.
Why don't you take God for your leader?
Yes.
Let him bless you and forget about your denomination.
Yes.
Now, I'm not saying don't belong to any denomination of church. You belong to anyone you want to. That's up to you.
Bwanji nosa mutenga Mulungu kukhala mtsogoleri wanu ndi kumulola iye kuti azikudalitsani inu ndi kuiwala za chipembedzo chanucho. Tsopano, ine sindikunena kuti inu musakhale wa chipembedzo chilichonse cha tchalichi. Inu mukhale wa chilichonse chimene inu mukuchifuna. Izo zili ndi inu.
But I'm telling you, as an individual, you let the Holy Spirit lead you. You read the Bible, and what the Bible says do, you do it. God bless you.
Koma ndikukuzani inu ngati munthu panokha. Mulole mzimu woyera kuti uzikutsogolerani inu. Inu muziwerenga Baibulo. Ndipo chimene Baibulo likukuzani kuti muchite, inu muzikachita chimenecho. Mulungu akudalitseni inu.
And I've waited a long time. I wonder if there's any here that want to come through the prayer line to be prayed for. If they are, would they raise their hands? Just...
Ndipo tsopano ine ndadikilira nthawi yayitali. Ine ndikudabwa ngati alipo aliyense pano yemwe amafuna kuti abwere kudzadutsa pa mzere wa pemphero kuti adzapemphereredwe. Ngati alipo angakweze manjawo mmodzi.
1, 2, 3. All right. You all come right up here and stand here then if you wish to at this time. And we'll have prayer. And then I don't want you to leave yet. I want to officially do something else here just before we close.
Yeka, awili, atatu, chabwino. Inu nonse mubwere kuno, ndipo mudzaime apa, ndiye ngati inu mukufuna kutero, panthawi ino, ndipo tikhala ndipemphero. Ndipo tikatero, ndife, ine sindikufuna kuti inu muchoke pakali pano, ine ndikufuna kuti ndichite mwadongosolo china chake pano basi, ife tisati tisanatseke.
How many likes the study of the book of Galatians? Ephesians. Now, Wednesday night, we're going to go into the seal, and then on next Sunday morning, we're going into the positionally placing the church.
Ndiyangata amene akonda kupunzira kwa buku la Galatia. Oh, ine ndikutanta uza Efeso. Tsopano, lachitatu usiku, ife tidzalowa mu chisindikizo. Ndipo kenako la Mulungu lotsatira mmawa tidzakalowa mu kuika mpingo pa malo ake.
Oh, if we'll probably get in on that on this coming Wednesday night to you people here in Jeff. Positionally placing the church where they belong.
Amen.
Each one.
Oh, ngati mwina mwake ife tidzambira zimenezo. Lachitatu usiku likubwerali. Kwa ino anthu kuno mu Jeff kuika mpingo pa malo ake pamene iwo akuyenera kukhalapo aliyenseyo.
How we're called by the adoption. God has adopted us unto the sons. We are sons by birth, adopted and positionally placed by the Holy Spirit.
Momwe ife timaitanidwira mwakukhazikitsidwa. Mulungu watikhazikitsa ife kukhala ana, ndife ana mwakubadwa. Tinakhazikitsidwa ndi kuyikidwa pamalo mwa mzimu woyera.
Look, they were everyone Hebrews when they crossed the river. But Joshua divided the land and gave each one his land according to the utterance of his mother at the birth where the Holy Spirit told him.
Taonani. Aliyenseyo anali muhebeli, pamene iwo ankaoloka ntsinje, koma Yoswa anali gawa dzikolo ndipo anampatsa aliyense malo ake monga mwa zoyankhula za mayi ake pakubadwa, kumene mzimu woyera unkamuza iye.
Look at Jacob when he was dying, a prophet, blinded, pulled his feet up into the bed, said, "Come forth, you sons of Jacob. And I'll tell you where you'll be at the last day."
Tayang'anani pa Yakobo pomwe iye ankafa, mneneli, wochititsidwa khungu. Anakokera mapazi ake pa bedi, anati, "Bwerani kuno inu ana a Yakobo. Ndipo ine ndikuuzani inu, komwe inu muti mudzakakhale pa tsiku lotsiriza."
Oh, amen. Praise the Lord.
Oh, I know I may seem strange. The people may seem strange, but oh, if you only knew the assurance, the burning in the heart.
Ulemerero. Oh, ine ndikudziwa ndikhoza kuoneka mwachirendo. Anthu akhoza kuoneka mwachirendo. Koma oh, ngati inu mukanangodziwa chitsimikizo kuyaka kwa mumtima.
Amen.
Come forth and I'll tell you where you'll be in the last days. And I can take that same scripture and take the map of where the Jews are sitting today and prove to you they're exactly on the same spot that Jacob said they'd be in the last day.
Bwerani kuno ndipo ine ndikuzani komwe inu muti mudzakakhale mmasiku otsiriza. Ndipo ine ndikhoza kutenga lemba lomwelo ndikutenga mapu akumene Ayuda akukhala lero ndikutsimikizira kwa inu kuti iwo ali pamalo omwewo amene Yakobo ananena kuti iwo akanadzakhala mu tsiku lotsiriza.
And they never did, they haven't been on that spot until they returned since May the 7th, 1946,
yeah,
the night the angel of the Lord appeared to me up there and said for this mission.
Amen.
Ndipo sana chite konse kumeneko, sana kale pa malo amenewo kufikira iwo atadzabwelera kuyambira pa May wa 7, 1946. Usiku mene mngelo wa Ambuye anaonekera kwa ine kuntunda uko ndipo nandi uza kutuma uku.
Now I can show you that when they come back into the new land, they struck exactly the spots where Jacob said they would be setting, and there they are setting there today.
Glory to
God. Oh my. We're one day near home is all.
Ndipo ine ndikhoza kukuonetsani inu zimenezo. Pamene iwo ankabwerera kupita mdziko la tsopanolo, iwo amadzafikira ndende pamalo amene Yakobo adanena kuti iwo akanadzakhalapo. Ndipo uko iwo akukhala pamenepo lero. Oh my. Ife tayandikira ndi tsiku limodzi kufika kwathu. Ndizo zonse.
You dear people, you're sick or you wouldn't be standing there just to be standing. I'm your brother. I have a commission from God to pray for the sick.
Inu anthu okondedwa, amene mukudwala, kapena inu sibwezi mutayimirira pamenepo, basi kufuna kungoti muyime. Ndine mbale wanu. Ndili ndikutuma kochokera kwa Mulungu kuti ndidzapempherere odwala.
Not as I have power to heal, I do not. But I have power of prayer. As I said this morning, David didn't have nothing but a little slingshot. But he said, I know what it'll do with the power of God on it.
Osati ngati zanga, ngati kuti ndili ndi mphamvu yochiritsa, ine ndilibe. Koma ndili ndi mphamvu ya pemphero. Monga ine ndinanena mawuja, Davide analibe chilichonse koma legeni ya ing'ono, koma iye anati, ine ndikudziwa chimene iyo iti dzachite ndi mphamvu ya Mulungu pa iyo. Mukuona?
I only have a little prayer to offer for you. And my hands to lay on you. But I know what faith in God will do. It's done for others. It'll do for you. You believe that now as you step right up. It's a little closer to the place.
Ine ndango kala ndipemphero laling'ono lokha kuti ndikupemphereleni inu. Ndimanja anga kuti ndiwayike pa inu. Koma ine ndikudziwa chimene chikhulupiriro mwa Mulungu chichite. Icho chawachitirapo ena. Icho chidzakuchitirani inu. Inu muzikhulupirira zimenezo tsopano pamene inu mukunyamukapo yandikirani pang'ono kumalowa.
Now I wanted to make this so efficient if I wouldn't ask my brother to come here and anoint him with oil. What do you do that for me?
Yes, sir.
I'll ask the church if you'll bow in prayer.
Tsopano ine ndikudabwa kuti ndizipange izi zikhale zokhudza ngati ine sindingamupemphe mbale wanga kuti abwere kuno ndikudzawadzodza iwo ndi mafuta, kodi inu mungachite zimenezo mbale Nevo. Ine ndiupemphe mpingo ngati inu mungaweramitse kupemphero.
I remember last week when I was so sick with that old cast oil, I would just to give anything if somebody would have come by and laid hands on me. If I could have somebody come by that God had blessed and helped, I'd so appreciate it.
Tsopano kumbukirani. Sabata lata pamene ine ndinadwala kwambiri chifukwa cha mafuta akale ansatsi aja, ine ndikanakhoza kungololera chilichonse ngati wina wake akanati abwere ndikudzayika manja pa ine. Ngati ine ndikanakhala ndi wina wake atabwera pafupi, yemwe Mulungu wamudalitsa ndikumuthandiza, ine ndikanayamikira izo kwambiri.
You all feel to now like I did then. You feel now you want me to do just like I want somebody to do for me then.
Inu nonse mukumvelera tsopano monga mmene ine ndimamvelera pamenepo. Inu mukumvelera tsopano kuti mukufuna kuti ndikuchitireni monga mmene ine ndimafunira wina wake kuti andichitire ine nthawi imeneyo.
God forbid I ever shirk the job. Let me always, where I'm tired, where I'm weary, where I can hardly move one foot from the other, let me go. Because I'm going to meet every one of you again over in that land over there.
Mulungu asalole kuti ine ndidzaizembe konse nchitoyo. Ine nthawi zonse kayandatopa, kayandalema, pamene ine sindi kukhoza kunyamula phazili modzi kuchoka pali nzake, ine ndizipita chifukwa ine ndidzakakumana ndi aliyense wa inu kenanso uko mudziko lija kumeneko.
Then you old women, older man, broken down, hair gray and falling away and falling to pieces like a rose that's opened up its little bud.
shut off its petals, dropping away. You're just coming to pieces, aren't you? That's right.
Ndiye inu akazi okalamba, amuna okalamba, ole ma tsitsila imvi ndilo totoka, ndipo likutotoka mzidutswa monga duwa limene latsegula kantibo kake, nkumagwetsa maluwa ake ndi nkumatotoka apo. Inu mukungo sweka mzidutswa, sichoncho inu, ndiko kulondola.
Just, and the only thing you want to stay together for is to shine for the glory of God.
Basi, ndipo chinthu chokhacho chimene inu mukufunira kuti muzikhalapo ndi kuti muziwala kwa ulemerero wa Mulungu.
So when the enemy has grabbed you now and run out, I'm coming with the slingshot of God, with the faith, with the gift that God gave me.
Chotero pamene mdani wakumbwandirani inu tsopano, ndipo wakuthawitsani, ine ndikubwera ndile geni ya Mulungu ndi chikhulupiriro, ndi mphaso imene Mulungu anandipatsa ine.
Here's what I said so that you'll understand it. I said if Peter would just come in or some of them, don't say that, you don't have to pray for me.
Izi ndi zimene ine ndinanena, kuchitira kuti inu mumvetse izi. Ine ndinati, ngati Petro atati wangoloa kapena ena iwo, musanene zimenezo. Inu musachite kundipempherera ine.
Just come in like this and say, like to this woman, say, are you sister Sojo? What's your name? Sister Hare? Say, you're Sister Hare. You're a believer, Sister Hare. You are a believer. Then you see you have rights to all the redemptive blessings.
Mungoloa monga chonchi, ndipo mudzanene, monga kwa nkazi uyu, kuti, kodi ndinu mulongo wakuti ndi wakuti, dzina lanu ndindani, mulongo Howard. Kuti, ndinu mulongo Howard, ndinu okhulupirira mulongo Howard, mukukhulupirira, ndinu okhulupirira. Ndiye inu mukuona muli ndi maufulu ku madalitso onse a chiwombolo.
And I said, Mr. Howard, everything will be all right. And walk away. Oh, wow. I said, I would scream, I would shout. I would say, Lord, it's just got to be. It's just got to be.
Ndiye ine ndikhoza kunena kuti mlongo Howard, chilichonse chikhala bwino. Ndikuchoka apo. Oh, motani, ine ndinati, ine ndikhoza kufula, ndikhoza kukuwa, ine ndingati, ambuye, zikungoyenera kuchitika, izo zikungoyenera kuchitika.
I thought, what people think that's in me? I can't pray for them. Well, that's what, you see what I mean?
Ndipo ine ndinaganiza chabwino, anthu amaganiza chinthu chomwecho pamene ine ndibwera kuti ndidzawapempherere iwo. Chotero ndicho chimenecho. Mukuona chimene ine ndikutanthauza?
Now I stood a lot of times and tell people and say, oh, precious sister, will you believe it? Oh, will you believe it, Lord? Oh, God, make them believe it. Have them to believe it. Oh, please, will you accept it now? That's not it. I passed from that.
Amen.
I passed away from that.
Ndipo ine ndaimapo nthawi zambiri ndi kuwatenga anthu ndi kuti, o mlongo ofunika, kodi inu mukhulupirira izo? O, kodi inu mukhulupirira izo? Ambuye, o Mulungu, apangitseni iwo kuti akhulupirire izo. Muapangitse iwo akhulupirire izo. O, chonde, kodi muzilandira izo tsopano? Si zimenezo, ayi. Ine ndinazisiya zimenezo. Ine ndinachokako ku zimenezo.
I say this, Sister Harriet, you believe her? Yes, I am. All right, Sister Harry, if you're a believer, you're an heir to everything that God has.
Ine ndimangonena kuti mlongo Howard inu ndiwo khulupirira inde ndiri. Chabwino, mlongo Howard ngati ndinuwo khulupirira ndinuwo landira wachili chonse chimene Mulungu ali nacho.
And just take her hand. See, I believe that. I contact Sister Harry by laying my hands upon her. Jesus never said, pray for him. He said, just lay your hands on her.
That's right. Amen.
That's it. And she gets healed. She says everything will be all right, sister. And God bless you.
Ndipo mkungo mugwira dzanja lake, mwaona ndikukhulupirira zimenezo. Ine ndamukhudza mlongo Howard poika manja anga pa iye. Yesu sananenepo kuti mukawapempherere iwo. Iye anati akangoika manja awo pa iwo. Ndi zimenezotu. Ndiye iye nkuchiritsidwa. Iya koza kunena kuti chilichonse chikhala bwino mlongo Howard. Ndiye mukhoza kupita kwanu ndipo mukakhala bwino. Mulungu akudalitseni inu.
Your sister, Sister Hampton, you are a believer, aren't you? You're an heir to everything you
believe.
Amen. God be with you, Sister Hampton. You go home and be well. Jesus Christ will heal you.
Amen.
ndinu mulongo, mulongo Hampton, ndinu okhulupirira si choncho inu. Ndinu olandira chili chonse chimene iye anapereka. Mulungu akhale nanu mulongo Hampton. Mupite kwanu ndipo mukakhala bwino tsopano. Yesu Kristu akakuchiritsani inu.
Your sister, you're the woman you prayed for at the hospital.
Yes.
You're a believer in Sister Sloan. Heir to all that we've had. Sister Sloan, may you receive what you've asked for. You will. God will bring it to you.
Ndinu mulongo Slaughter. Ndizo ndinu amene tinakupemphererani kuchipatala. Ndinu wokhulupirira ndiye mulongo Slaughter. Wolandira wa zonse zimene ife timazipempha. Mulongo Slaughter, mulandire zimene inu mwazipempha, ndipo mukakhale bwino. Mulungu apereka izo kwa inu.
Amen. Praise the Lord.
May the God will give you.
Hallelujah.
May the Lord God give you, Jesus, exactly what you ask.
And in Jesus.
Mbale Jini, inu mukukhulupirira kuti Mulungu akupatsani inu. Ndipo Ambuye Mulungu akupatseni inu Jini ndendende chimene inu mwachipempha.
Praise our God.
You are a believer, sister. I know you. This is your husband. He's the one I prayed for over the phone that day. I always remember that.
Ine ndikukudziwani inu. Ndinu wokhulupirira mulongo. Ine ndikukudziwani inu. Awa ndi amuna anu pamenepo. Ndi yeyo amene ndinamupempherera pa foni tsiku lija. Ine nthawi zonse ndimakumbukira zimenezo.
Amen.
Sindinathe kupita ku msonkhano kutrusa. Anabwera ku msonkhano. Ndipo Ambuye anamuchiritsa iye. Ndinamutumiza iye ku msonkhano.
The proxy, you stand for someone else. What a Christian thing it is, sister. See, he was in proxy, so he stood for all.
Moimirira wina, inu mukumuimirira wina wake. Ndi chinthu cha Chikristu bwanji chimenecho mulongo. Mukuona, iye anadzakhala woimirira ena na yeso. Iye anatiimirira tonse aife.
Your believer have arrived at everything that God promised.
Yes.
And his servant. And by the name of Jesus Christ, I give you what you ask.
Ndinu wokhulupirira ndipo muli ndi ufulu kwa chilichonse chimene Mulungu anachilonjeza. Ndine wantchito wake. Ndipo mu dzina la Yesu Kristu ine ndikukupatsani inu chomwe mwachipempha.
Amen. Praise the Lord.
God bless you. God bless you. Be also good to you. You're a believer, I know you are. I believe that God will give you everything you ask for you are a believer.
Bwerani mbale Neil. Mulungu akudalitseni inu. Wakhala wabwino modabwitsa kwa inu. Ndinu wokhulupirira. Ndikudziwa inu muli. Ine ndikukhulupirira kuti Mulungu akupatsani inu chilichonse chimene inu mukuchipempha pakuti ndinu wokhulupirira.
There's this service to you, my brother. In the name of Jesus Christ, I give you the desire of your heart.
Thank you, Lord.
Ndipo monga wantchito wake kwa inu mbale wanga mu dzina la Yesu Kristu ndikukupatsani inu chokhumba cha mtima wanu. Pitani ndipo mukalandire icho. Mulungu akudalitseni inu.
Sister Bruce, I know you. The little nurse at my back knew you. She's down there in the Motel J. J. Queen J or something like that. You stand for others. Watch your desire to live and follow. For yourself tonight.
Mlongo Bruce, ine ndikukudziwani inu. Na mwino wang'ono amene anakhula msana wanga ama kudziwani inu. Iye amachokera kumusi uko pafupi ndi Motel JJ, Twin J, kapena china chake monga chimenecho. Inu muwaimirira ena. Ndipo kodi chokhumba chanu ndi chiyani usiku uno kuchokera kwa Atate anu. Chainu mwini usiku uno.
Then the enemy has jerked you beyond the doctor's reach. But I'm coming after you. For the slingshot.
And in the name of Jesus Christ, I direct the slingshot, the arrows,
yes,
the
Jesus.
Rock,
thank you, Lord.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bring you back to God. Jesus. Give that to you through Jesus Christ's name. Amen.
Thank you, Jesus.
Ndiye mdani wakugwedezani inu kuposa momwe dokotala angatele. Koma ine ndikukutsatirani inu ndilegeni. Ndipo mudzina la Yesu Kristu ndikulunjikitsa muvi wa legeniyo pamwala umene unakalowa muimpsyo zomwe zatsekekazo. Izo zikubwezeretsani inu kwa Mulungu kunyumba yake. Ife takupemphani inu kudzera mudzina la Yesu Kristu. Amen.
Praise the Lord. Thank you, Jesus.
Do you believe her? You're hurting you in your side, low and on your left side. Do you believe that God will give it to you, sir?
Yes.
And it's His servant.
Kodi ndinu bambo a mwamuna uyu bwana. Kodi ndinu okhulupirira. Chophuka mbali mwanu, musi, ndipo kumanzere kwanu. Kodi inu mukukhulupirira kuti Mulungu apereka izo kwa inu bwana, ndipo monga wantchito wake.
Lord, this hand perhaps has done a many hard day's work.
Yes.
Come here for a purpose, something to do. Give it the desire of his heart, Father, as I pray in Jesus' name that you will. Amen.
Ambuye, dzanja ili mwina make la chitanchito zambiri zovuta zamtsikuli. Wabwera pano ndicho linga china chake chota achichite. Perekani izo chokumba cha mtima wake Atate pamene ine ndikupemphera mudzina la Yesu kuti inu mutero. Amen.
Ema.
Go down. That hurting will stop you. I'm hurting down there and you'll be alright. God bless you.
Ema.
Musati mukaikire chophuka chimenecho chisiya kukupwetekani inu musi pamenepo ndipo mukhala bwino. Mulungu akudalitseni inu.
You are a believer.
I am. I feel the Holy Ghost.
And you're heir to all these blessings.
I know. And I believe in your prayers, Brother Branham. I believe that God will heal me. I believe that He answers your prayers.
Thank you.
Ndinu wokhulupirira si choncho inu. Ndinu wokhulupirira. Ndipo ndinu wolandira wa madalitso onse awa. Zikomo inu.
Father, I bring this my sister into the line of
thank you.
Into the center of the tower. And I bring her back to you from the enemy's clutch in the name of Jesus Christ. Amen. That's just the way it will be.
Atate, ndikumubweretsa uyu mlongo wanga munzele wa moto pachilikati cha chandamale. Ndipo ine ndikumubwezera iye kwa inu kuchokera muzikhadabo za mdani mudzina la Yesu Kristu. Amen. Basi ndimomwe izo ziti zidzakhalire.
As this young woman stands here, young in the bloom of youth, I pray for her. And a lung that would have to be taken out and should stoop the rest of her life.
Operation Yama Papo. Oh, Ambuye, pamene mkazi wangono uyu waimirira apa, chonsecho alipa kupukira kwa unyamata, ine ndikumupempherera iye. Ndipo papo limene limayenera kuti likachotsedwepo ndipo iye adziwe rama moyo wake wonse.
You are our Father.
Amen.
And I'm in the fire of prayer right at her. Lord, right straight to that moment.
Amen. Jesus.
I send this prayer in the name of Jesus Christ. May it strike that woman.
Amen.
In the name of Jesus
Christ. Hallelujah.
Amen.
I believe it. Thank you, Jesus.
Ndino Atate athu, ndipo ine ndikulunjikitsa moto wa pemphero pa iye kumene Ambuye molunjika kupita kuphapo limenelo. Ndikutumiza pemphero ili mudzina la Yesu Kristu. mulole ilo likakudze papo limenelo ndikulichiza ilo mu dzina la Yesu Kristu ine ndikupempha izi. Amen.
Back of your head drawing to you. You are a believer and an heir to all God's blessings. Sister Gibbs.
Thank you, Jesus.
Ndinu mulongo, mulongo Gibbs. Ndende, mutu wanu wachotsedwa kwa ine. Ndinu wokhulupirira ndi olandira wa madalitso onse a mulungu, mulongo Gibbs.
Lord, I bring her to you with this little sling that you give me. As you give David a sling to watch his father's sheep. And if an enemy coming after the sheep, he wasn't afraid. Grabbed up that little sling and let Lazarus lions and bears. And he brought the sheep back.
Ambuye, ine ndikumubweretsa iye kwa inu. Ndile geni ya ingono iyi imene inu muna ndipatsa ine. Monga momwe inu muna mupatsira David dele geni kuti aziyanganira nkhosa za abambo ake. Ndipo ngati mdani abwerapo kutsatira nkhosa, iye sankachita mantha. Iye amatenga legeni ya ingono iyo, ndipo amaitsatira mikangoyo ndi zimbalangondo, ndipo amabwera nayo nkhosayo.
This is a prayer of faith. You told me if I get the people to believe and be sincere, I bring Sister Dirt back tonight. I snatch her from the hands of the enemy. She's your sheep. I'll bring her back to the Father's
Jesus.
In the name of Jesus Christ.
Amen. Ili ndipemphero la chikhulupiriro. Inu munandiuza ine kuti ngati ndiwapangitse anthu kuti akhulupirire ndi kukhala ona mtima, ine ndikumubwezeretsa mulongo Gate usiku uno. Ine ndikumulanditsa iye mmanja a mdani. Iye ndi nkhosa yanu. Ine ndikumubwezeretsa iye kukhola la Atate mu dzina la Yesu Kristu. Amen.
Sister Lona, I have a revelation. And you're a believer, are you, Sister Lona? I heir to all the blessings. Then, Father God, I aim this prayer tonight as from the sling of God for Sister Lona's high blood pressure.
Mlongo Lowe, kutamanga kwa magazi. Ndipo ndinu okhulupirira, sichoncho inu mlongo Lowe. Wolandira wa madalitso onse. Ndiye Atate Mulungu, ine ndikulinga pemphero ili usiku uno monga ngati lochokera ku legeni ya Mulungu pakuthamanga magazi kwa mlongo Lowe.
May the next time the physician takes the blood pressure, may he look at her and say, it's normal now. She'll know what it is. In the name of Jesus Christ, I give it to her.
Amen.
Ndipo mulole kuti nthawi ina imene dokotala adzamuyeze kathamangidwe ka magazi, mulole adzamuyang'ane iye ndi kuti akuyenda bwino tsopano. Iye adzadziwa chimene chachita izo. Mu dzina la Yesu Kristu ine ndikupereka izo kwa iye. Amen.
Yes. I wish I had my dad here tonight. I could offer prayer for you, and I will for yours. I understand that.
Inde. Ine ndikanakonda ndikanakhala ndi adadi anga pano usiku uno. Ine ndikanawapempherera iwo pompano. Ine nditero kwa anu aponso. Ine ndikumvetsa.
Heavenly Father, the man that sired this boy, that is here on earth tonight because of him, and his own son desires that his father will be brought back.
Amen.
We outgathered in the world of sin, alcoholic.
Atate akumwamba, mwamuna amene ali kholo wa mnyamata uyu, kuti iye ali pano pa dziko la pansi chifukwa cha iye, ndipo mwana wake yemwe akukhumba kuti abambo ake abwezeletsedwe, ali kutali uko mu dziko la chimo chidakwa.
O Lord, I send this prayer with faith and strength and with all that I can throw it. This little pebble.
Amen.
In the name of the Lord Jesus, I sling it at that devil that's got that man caught in her.
Amen.
He comes safely to the fold in Jesus' name.
Amen.
Oh, Ambuye, ine ndikutumiza pempero ili ndi chikhulupiriro ndi mphamvu, ndipo ndi zonse zomwe ndingaliponyere nalo ilo nsangalabu ya ing'ono iyi mu dzina la Ambuye Yesu. Ine ndikuvunga iwo pa mdyerekezi uyo yemwe anayika chinthu chimenecho chimene chagwidwa uko. Ndipo mulole kuti icho chichoke, ndipo mulole iye abwerele motetezeka kukhola mu dzina la Yesu. Amen.
Thank you, Jesus. Blessed be his name. Yes, God.
You have a desire to receive. You want to come into the land where all the promises are.
Yes, Jesus.
Inu muli nacho chikhumbo choti muulandire iwo. Mukufuna kuti mubwere mu dziko kumene kuli malonje zonse.
Now, Lord, this boy is just across the river, camped on the other side, and Jordan is swelling. And there's no way for him to cross except you make a way like you did for Joshua.
Amen.
Or Israel.
Ndipo tsopano Ambuye, mnyamata uyu ali kutsidya chabe kwa mtsinje. Wamanga msasa kutsidya linalo ndipo Yordani akusefukira. Ndipo palibe njira iliyonse kuti iye angaoloke pokhapokha inu mutampangira njira monga inu munachitira kwa Yoswa ndi kwa Israeli.
Father, I am asking you as your servant, let our precious brother, oh God, let him enter into this promised land, this promise.
Ndipo Atate, ine ndikukupemphani inu ngati wantchito wanu. Mumulole mbale watu ofunikira o Mulungu, mulole iye alowe mu dziko lolonjezedwa ili, lonjezo ili.
But on the other side, is, I was carried the other night. May I have the privilege of grabbing and throwing my arms down that other land, saying, my precious brother, grant it, Lord, may he receive the promise of God, the Holy Ghost. Amen.
Kuti kumbali inayo, monga ine ndinatengedwerako usiku ina uja, mundilole ine ndikakhale ndi mwayi womugwira iye ndi kumukumbatira manja anga iye mu dziko lina ilo nkuti mbale wanga wofunika. Perekani izi Ambuye, mulole iye alandire lonjezo la Mulungu mzimu woyera. Amen.
Thank you, Jesus.
Oh Lord, to this my gracious brother, this hand has been kind to me and has good things for me that untold out. He believes and has faith.
Oh, Ambuye, kwa uyu mbale wanga wachisomo, dzanja ili lomwe lakhala lachifundo kwa ine, ndipo landichitira zinthu ine, zimene zili zosaneneka. Iye akukhulupirira ndipo ali ndi chikhulupiriro.
And now, an enemy tries to grab this, my friend. Sugar. And he thinks that he can grab this boy. But I come after him.
Yes, Lord.
I'm coming to bring back your own, Lord.
Yeah.
I'm slinging this rock with a zero faith. In the name of Jesus Christ, I strike that sugar down to your
head.
Yes. Bring back your own sheep to the fold, Father. In the name of Jesus.
Ndipo tsopano mdani akuyesetsa kuti amugwire uyu mzangayu, Sugar. Ndipo iye akuganiza kuti iye akhoza kumugwira mnyamata uyu. Koma ine ndikumutsatira iye. Ine ndikubwera kudzamubwezeretsa wanu yemwe Ambuye ndikuvunga mwala uwu ndi chikhulupiriro cholunjika mu dzina la Yesu Kristu. Ine ndikukantha matenda a Sugawo. Mbale wanga, bwezeretsani nkhosa yanu yomwe kukhola Atate mu dzina la Yesu. Amen.
Amen. Blessing,
Lord. Oh Lord. Our sister knows that this overweight, is, so the doctor says, is the thing that kills. Each pound overweight takes a year off.
Yeah.
The insurance company. And she wants to live to the honor and praise of God.
Amen.
Oh, Ambuye, mulongo wathu akudziwa kuti kunenepetsa uku ndi kumeneku, chotero adokotala kuti ndi chinthu chomwe chidzakupheni inu. Paundi iliyonse kulemera kopitilira kumakuchotsera chaka chimodzi, monga mwa kalendala ya insurance. Ndipo iye akufuna akhalire moyo kwa ulemu ndi matamando a kwa Mulungu.
And there's no doctor can do this, Father God. It's just in your hand. And Sister Bell has been very faithful. And she's been kind and considerate.
Oh, amen. Bless her.
She's went through many deep trials.
Ndipo palibe dokotala yemwe angachite izi Atate Mulungu. Izo zango kala mudzanja lanu. Ndipo Mulongo Bero wakhala ali wokhulupirika kwambiri. Ndipo wakhala ali wachifundo ndi womvetsetsa mmayesero amene akudutsamo. Iye wadutsa mmayesero akuya ambiri.
I come far tonight, Lord. I've come to meet that enemy, Lord. I aim with all the accuracy that I can aim with.
Ine ndikumutsatira iye usiku uno, Ambuye. Ndikubwera kuti ndidzakumane naye mdani ameneyo uko. Ine ndikulunjika ndikulondolera konse komwe ine ndingalunjike nako.
In the name of Jesus Christ, I hurl that stone of faith at this enemy that's got her. May it scatter him and run him away from her. And she'll be able to be restored back to the shady green pasture.
Yes,
and
amen.
The still water. Through Jesus Christ. Amen.
Thank you,
Jesus. She'll be, Sister Bell, just going out.
Mudzina la Yesu Kristu ine ndikuvungira mwala uwo wachikhulupiriro pandani uyu yemwe wamugwira iye. Mulole umubalalitse iye, ndipo umuthamangisire iye kutali ndi iye, ndipo iye adzakhoze kuti abwezeretsedwenso ku msipu wa mthunzi wobiriwira ndi madzi odikha kudzera mwa Yesu Kristu. Amen. Zichitika Mulongo Bero, musakaikire basi. Spencer, ine ndithudi ndikutero Mulongo. Ine ndikukhulupirira zimenezo Mulongo Spencer. Amen. Amen. Mulungu akudalitseni inu. Amen. Ine ndikumvetsa ana anu uko mkulondola. Inde amai. Inde bwana. Ine. Inde.
We are all acquainted with Sister Spencer and know that how her and Brother Jeff down through the rough weather's come down through the church.
Ife tonse tikumudziwa Mulongo Spencer, ndipo tikudziwa momwe iye ndi mbale Jesse atsalirabe kudutsa muzowawa, koma iwo akhala akubwera kuchali chikuno.
When I cross over the other side, everyone will be toddling along like this. He'll be young, the whole. Brother Jess, if I just only say, you know, that you all know how, just across the little shadow, you go back to that lovely young girl again, Brother Jess, to the young boy. God promised you.
Pamene ine nditi ndidzawolokere kutsidya linalo, iwo samadzaka vutika koimonga chonchi. Iwo adzaka karaji jepele. Oh, mbale Jesse, ngati ine ndika nangoti inu mukudziwa, ndieno inu nonse mukudziwa momwe basi kungooloka pang'ono. Kutsidyako inu mukabwerera kukakhala mtsikana wang'ono kachiwiri. Ndipo mbale Jesse akabwereranso kukakhala mnyamata wang'ono. Mulungu anakulonjezani inu.
Hello, I want to give you just a little teeny bit of teaching. It's your last one here. I want to give, because I know this little boy, Charlie, you know what to be prayed for.
Tsopano taonani. Ine ndikufuna kuti ndikupatseni kuphunzitsa pang'ono chabe pokhala kuti ndinowomalizira pano. Ine ndikufuna kuti ndikupatseni. Chifukwa ine ndikudziwa uyu ndi mnyamata wanu wang'ono chali. Inu mukufuna kuti iye apempereredwe.
I want to say this one thing. Did you ever read in the scripture where the Bible said this? Paul told the Roman centurion, can you hear me all right? Yeah. Told the Roman when he pulled his sword to kill himself up at Philippi when he was in jail. And the earthquake shut the jail in.
Ine ndikufuna kuti ndinene chinthu chimodzi ichi. Kodi munayamba mwawerengapo mulemba pamene Bible linanena izi? Paulo anamuza Kenturio wa Chiroma. Inu mukukonza kundimva ine bwino. Anamuza wa Chiroma pamene iye anasolola lupanga lake kuti adziphe yekha uko ku Filipi pamene iye anali mundende. Ndipo chivomezi chinagwedezera ndendeyo pansi.
He said, believe on the Lord Jesus Christ. And thy and thy house shall be saved. Did you ever hear that? Thy and thy house.
Iye anati, ukhulupirire pa Ambuye Yesu Kristu, ndipo iwe ndi nyumba yako mudzapulumutsidwa. Kodi inu munayamba mwamvapo zimenezo, iwe ndi nyumba yako.
Yes.
Now look, if you have faith enough for salvation for yourself, can't you also have faith enough for your house?
Amen.
God is someone here.
Tsopano taonani. Ngati iwe uli ndi chikhulupiriro chokwanira cha chipulumutso chapa iwe mwini, kodi iwe sungakhale nachonso chikhulupiriro chokwanira chapa nyumba yako? Mulungu mwanjira ina yake achita izo.
Lord, I pray for Sister Spencer and Brother Spencer tonight that every child, them and their children, will all be in that glorious happy land there where there will be no sickness or no old age, no sorrow or disappointment. And all this little life here will fade into a nightmare that's passed by.
Ndipo Ambuye, ine ndikumupempherera mlongo Spencer ndi mbale Spencer usiku uno kuti mwana aliyense iwo ndi anawo onse akakhale mu dziko la ulemerero lokondwa ilo kumeneko kumene sikukakhalako matenda kapena ukalamba. Kopanda chisoni kapena zokhumudwitsa, ndipo moyo wonse wa ung'ono uwupano udzazimirira mu maloto amene anadutsa.
May they receive this, and may all her children and her husband, all her loved ones, and all that love her and all that she loves, may they be there with her. In Jesus' name.
Amen.
Thank you, Lord.
Mulole iwo alandire ichi, ndipo mulole ana ake onse, ndi mwamuna wake, okondedwa ake onse, ndi onse amene amamukonda iye, ndi onse omwe iye amawakonda, mulole iwo akakhale kumeneko ndi iye, mu dzina la Yesu. Amen.
Just like the road is falling apart.
Yes. I'm so tired all the time. They tell me. I have no mother, my stepmother lived in my ear going high feet when you get old long time ago. She said, well, Meg, you'll be tired all the time. I'm tired.
Well, you're just ready to go to rest.
I'm just tired all the time. I need rest.
Yes, ma'am.
Mulungu akudalitseni inu. Zaka 82 zakubadwa. Basi monga momwe dziko likupasukira mulongo Spencer. Chabwino, iwe umangokhala kuti wakonzekera kuti uzipita kukapumula. Inu mukuona? Inde mai.
Praise God.
Just as sure as I stand here this way with you tonight, Sister Spencer, by His grace, I'll see you and Jess across the border. Young and old, you'll be running home, my brother. Yes. I'll see you.
Inde. Ingo sunga ni chikhulupiriro chanu molondola pa iye mulongo Spencer, ndipo inu mudzaolokerako. Ndipo iye anati, ndipo motsimikiza basi monga momwe ine ndayimira pano chomwechi ndi inu usiku uno mlongo Spencer mwachisomo chake ine ndidzakakuonani inu ndi Jesse kutsidya linalo wang'ono ndi wathanzi inu nonse mudzakhala mukuthamangirako mukufuula mbale wanga mbale wanga inde ndidzakakuonani inu.
Father God, this girl had a breakdown, and she's out of reach of this. There's only trail of hindrance. But I come for her tonight. I come to you, Father. I come asking you to direct the shot that I shall fire. May it be exactly zero of the crosshair above the back.
Manjenjake, Atate Mulungu. Mtsikana uyu anali ndi kusokonezeka ndipo iye wadutsa poti mankhwala sanga muthandize pali iye yekha amene akulepheretsa koma ine ndikumubwerera iye usiku uno ine ndikubwera kwa inu Atate ine ndikubwera kudzakupemphani inu kuti mulondolere chipolopolo chimene ine ndikuyenera kuchiombera mulole icho chiombere molunjika tsitsi lolukana kumbuyo kwake.
May this prayer in the name of Jesus Christ strike that nervousness and terror to pieces. Bring back this sheep of God's pasture. It just has to be.
Mulole pemphero ili mudzina la Yesu Kristu likakanthe manjenje amenewo ndipo likawakhadzulire iwo mzidutswa ndi kubwezeretsa nkhosa iyi ya msipu wa Mulungu. Amen. Zikungoyenera kutero okondedwa.
God of heaven, grant that her six children, that she desires to be saved. She's heard that testimony of Brother Dalton, his lovely daughters. She desires her six children, Father. May she have them. May they be heard in that land where they're safely protected and sheltered. By the blood of Jesus Christ. Amen. May you have it, sister, my prayer.
Mulungu wakumwamba, perekani zimenezo, ana ake sikisi amene iye akukhumba kuti apulumutsidwe. Iye wamva umboni uja wa mbale Dalton, ana ake akazi okondedwa. Iye akwakhumba ana ake sikisi Atate. Mulole iye akhale nawo iwo. Mulole iye adzaka kumane nawo iwo mudziko ilo kumene kulibeko usiku, otetezeka bwino ndi ophimbidwa ndi magazi a Yesu Kristu. Amen. Mukhale nawo iwo mulongo, pemphero langa.
There's nothing hardly can help it. They give them a little stuff like a, or something like an acetylene.
Ine ndikukukhulupirirani inu, palibepo chilichonse nkomwe chomwe chingathandizire izo. Iwo awapatsa iwo kanthu kakang'ono komwe kakuoneka ngati china chake ngati acetamini ndi cortisone, iwo amawatcha iwo, awo amakupha iwe pafupifupi, iwo amabalalitsa magazi ako kwambiri.
See that the arthritis is like the lion who grabbed the sheep and run away. Now, what will a slingshot do? Ooh, my. There's a big roaring lion of a lamb. And he loves the lamb, so he's run off as a lamb. But David cut the slingshot and went after him.
Koma taonani, mukuona, nyamakazi imakhala ngati mkango umene unagwira nkhosa ndi kuithawitsira iyo kutali. Tsopano, kodi legeni ngachite chiyani? Oh, my. Apo pali mkango wa ukulu wobangula uli ndi mwana wa nkhosa. Ndipo iwo umakonda mwana wa nkhosa, chotero iwo wathawa naye mwana wa nkhosa. Koma Davide anatenga legeni ndipo anautsatira iwo.
Ema.
Zina wat. Yes. Banabra. F-A-I-T-H. Himself. I-E. The sling was in his hand. J-N-S-U-S.
Nah.
He's a dead shot. Something has to happen. Let's go after that arthritis tonight. By this prayer that God gives.
Mukuona, tsopano penyani, iye anali ndi miyala 5. F-A-E-T-H, iye mwini. M-W-A. Legeni yake inali mdzanjaili. J-A-S-U-S. Iye amagenda mwakupa. China chake chikuenera kuchitika. Tie niti tsatire nyamaka zimeneyo usiku uno mwape mpero ili. Mulungu apeleke izo kwa inu.
Amen.
She wants to be that God's name.
No, she
didn't. You wanted to be that. Thank you, sister. Not because of that's what it is. Because if that was in the Bible for Father, Son, and Holy Ghost, I believe that. I'd say that good. I wouldn't want to be any different. I'm going to be responsible for that. Just now, God said just the way that said it, not to be different, but to be honest.
Iye akufuna kuti abatizidwe mudzina. Inu mukufuna kuti iye abatizidwe. Zikomo inu mulongo. Osati chifukwa chakuti imeneyo ndiyo njira yake. Ndi chifukwa chakuti tsopano. Ngati zimenezo zikanakhala mu Baibulo za Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Ine ndikanakhulupirira izo. Ine ndikanakhala pomwepo ndi izo mulongo. Ine sindikanafuna kuti ndikhale wosiyana muli monse. Ine ndikanafuna kukhala chomwecho. Ine sindikanalola, ine ndikayankhira zimenezo, inu mukuona. Ndipo ine ndikuyenera kunena izo basi mmene ilo likunenera izo. Osati kuti ndikhale wosiyana, koma kuti ndikhale wona mtima.
Now, Father, we come for her love.
Yes, Jesus.
It's got arthritis, and here she wants her to be baptized in the name of the Lord Jesus. For that is the entrance. That's the open gate.
Tsopano Atate, ife tikutsatira okondedwa ake omwe ali ndi nyamakazi, ndipo apa iye akufuna kuti iye abatizidwe mudzina la Ambuye Yesu, pakuti pamenepo ndipo polowera pake, ndicho chipata chotseguka.
That's where Joshua opened up one path that crossed over into the promised land. There wasn't two or three places opened up. There was just one.
Yes.
Ndipamene Yoswa anatsegulira ponjira imene imaolokera kupita kudziko lolonjezedwa. Panalibe malo awiri kapena atatu amene anatsegulidwapo, analipo amodzi okha.
Peter on the day of Pentecost when the church was first inaugurated opened up a path that repent of one of you and be baptized in the name of Jesus Christ.
Yes, amen.
Never did they vary from that same path. Each one crossed into the promised land.
Petro, patsikula Pentecoste, pamene mpingo unayambitsidwa koyamba, anaitsegula njira. Anati, lapa analiyense wa inu ndipo mubatizidwe mudzina la Yesu Kristu, iyo sana choke konkomwe panjira imeneyo, aliyense anaolokerapo kupita kudziko lolonjezedwa.
Some of them were trying to get across way down and another forward. And Paul said to him, unto what was you baptized? Where are you trying to cross that? And they said, down here where John was.
Ena iwo amayesetsa kuti aoloke kumusi komwe uko kudzera pakantsinje kena ndipo Paulo anati kwa iye, kodi inu munabatizidwa kuchiyani? Kodi inu mukuyesera kuti muolokere pati? Ndipo iwo anati kumusi kuno kumene Yohane anayanganako.
He said, well, John only pointed to the time and the place. And then when they heard this, they were baptized at the right ford. And they went across. And he said, the Holy Spirit comes. Grant to our sister and her loved one in the name of Jesus Christ.
Amen.
Anati, chabwino, Yohane amango kulozirani inu kuntawi ndi malo. Ndipo kenako pamene iwa anamvaichi, iwa anabatizidwa pa mtsinje woyenera. Ndipo iwa anaoloka, ndipo anakalandira mpesa wa mzimu woyera. Perekani izi kwa mlongo watu ndi okondedwa ake mudzina la Yesu Kristu. Amen.
Brother Lam.
We really fight to meet the
young man. Come on.
But, you remember if there were any
God bless you. You're on the road to the promised land.
Mbale Lyle. Oh, mbale. Inde, apo ndipakale. Inde, ndine okondwa. Mulungu akudaliseni inu. Inu muli pa ulendo opita ku dziko lolonjezedwa tsopano. Mwina mwake ine ndichitchula chimenecho.
How many of you remember just before this ministry was confirmed to me and me being fishing with a man one day down to a river, a lake, and
ndiangati akukumbukira basi utumiki uhu usanatsimikiziridwe kwa ine, ndipo ine ndikuwedza ndi munthu tsiku lina kumusi kwa mtsinje uko kunyanja, ndipo
I catch some little fishes and the Holy Spirit came up on me. There was a this man is a Jehovah Witness. Was his brother's here somewhere, Banks Woods, he's in here somewhere, which is my neighbor. This is lying. And these people were Jehovah Witness.
Ine ndimagwira nsomba zingono zingono, ndipo mzimu woyera unabwera pa ine. Apo panali bambo uyu ndi wamboni za Yehova, anali. Mchimwene wake alipano pena pake, Banks Wood. Iye alimuno pena pake, yemwe aliyoyandika na nane wanga. Uyu ndi Lyle, ndipo anthu awa anali amboni za Yehova.
And they said one day when we was fishing down there, after this boy got converted, I told him there was something in his life, Mark, what taking place and all about it, which he just now told me, and he just now got it out of his life. That's right, whatever it was. It's exactly right.
Ndipo iwa anati tsiku lina pamene ife tinkawedza kumusi uko mnyamata uyo atatembenuka ine ndinamuza iye kuti muli china chake mmoyo wake ndi chimene chinadzachitika ndi zonse za izo zimene iye wangondiuza kumene ine ndipo tsopano wangozichotsamo izo mmoyo mwake uko nkulondola zonse zomwe izo zinali zolondola ndende.
His father was the one that was a reader. Is that your name today? And he and his wife both was baptized. Jehovah's Witnesses in the name of Jesus Christ here in the pool. And this man was sitting by him, my brother.
Abambo ake ndi amene analiwo wowerenga. Kodi adadi alipano usiku uno bile. Ndipo iye ndi mkazi wake awiri onsewo anabatizidwa kuchitira umboni mu dzina la Yesu Kristu kuno mudziwe. Ndipo mwamuna uyu anakhala pafupi ndi ine tsiku lina.
Banks, where are you? Is he inside?
Right back in the corner.
Back at all, yes. And we were fishing.
Banks, uli kuti. Kodi iye ali pano usiku uno? Kumbuyo pangoja. Inde. Ndipo ife tinali tikuwedza.
And brother, my little boy had killed, I thought he killed a kitten a few days ago. That little old mother cat had a bunch of little kittens and he picked it up and dropped it. And I thought, the Lord is going to raise a little life the day before. Is that right, Mom? Setting up in a cold. And I said, that's thus saith the Lord.
Ndipo mbale, nyamata wanga wangono analata apa, ine ndimaganiza kuti iye analata mpaka, masiku angapo mbuyo mwake. Mpaka wakolo okalamba uja anali ndi gulu lati ampaka. Ndipo anaka nyamula iko, ndipo anaka gwetsa iko. Ine ndinaganiza, ine ndinati, ambuye au kitsa moyo wa ungono, dzulo lake. Nkulondo la uko Lyle, atakala uko kuuna. Ndipo ine ndinati, ndizo pakuti atero ambuye.
And we fished all night, we caught nothing. The next morning, we were fishing back in a little cove for some bluegill, that small fish.
Ndipo ife tinaweza usiku onse ndipo sitinagwire kali konse. Mao tsatira ife tinali kuweza mbuyo muuna wa ngono kuti tipeze ndunduma. Imeneyo ndi somba ya ingono.
And Brother Lyle had a big pole. He let a little bluegill swallow it, the big hook he had. So when he pulled it out, the little string was all the way down, the big hook in the little bluegill's belly.
Ndipo mbale Lyle anali ndi mtengo waukulu, ndipo iye anaisia kuti ndunduma ya ingonoyo imeze iyo, mbedza ya ikulu yomwe iye anali nayo, mpaka pamene iye anaikokera iyo panja, kachingwe kakang'onoko konse kanali kali pansi mbedza ya ikulu yo, mimba mwa ndunduma ya ingono.
And when he pulled it out, he just had to pull the entrails and everything else out of the little blue gill. He just pulled it all out because the big hook had got caught down in the fish's belly.
Ndipo pamene iye amaikokera iyo panja, iye amangoyenera kuti akokere panja matumbo onse ndi chilichonse kuchokera mu ndundumaya ing'onoyo kuti ayigwire iyo. Ndipo anangoikokera iyo panja chifukwa mbedza yayikuluyo inali itakodwa mmimba mwa sombayo.
And when he did, he threw it out on the water and it just quivered 4 or 5 times and that was it because his entrails and gills was hanging out of his mouth. And he floated around there for about a half hour. Floated back up into the bushes.
Ndipo pamene iye anatelo, anaiponyera iyo pansi mmadzi. Ndipo iyo inango njenjemera kanayi kapena kasanu, ndipo basi zinathera pomwepo, chifukwa matumbo ake ndi makha ake anali akulendewera kunja kwa kamwa yake. Ndipo iyo inayandama pamenepo kwa pafupifupi theka la ola, inadzayandamanso kubwelera pati maudzu.
Now we're setting our fishing, and all of a sudden the Holy Spirit comes and says, speak to that fish.
Ndipo ine ndinali nditakhala pamenepo ndikuwedza, ndipo mwadzidzidzi mzimu woyera unabwera unati, yankhula kwa nsomba imeneyo.
I said, little fishy, Jesus Christ gives you your life again. And that little fish laying dead on the water, turned over on his side and went, out into the water.
Ine ndinati, nsomba ya ing'ono, Yesu Kristu akukupatsanso iwe moyo wako. Ndipo nsomba ya ing'ono iyo, itagona ya kufa mmadzi, inadzitembenuzira mbali yake ina, ndipo inangoti ru kukalo wa mmadzi, mwali wilo basi monga momwe iyo ikanatera.
Brother Lyle, Brother Wood, you said in prison. Brother Lyle said, Brother Brandon, that meant for me because I said to the little, can I just want to watch what he said here? He said, when he pulled the entrails out of him, he threw him out there, he said, you shot your last one. It was like that. So God, he said, it meant me. And I said, no, brother, that wasn't it.
Mbale Lyle ndi mbale Wood anali atakhala pamenepo. Mbale Lyle anati, mbale Branham, izo zinali za ine. Chifukwa ine ndinanena kwa yaing'onoyo. Usiku uno, ine ndikhoza kuwawuza iwo zomwe inu munanena. Iye anati, pamene iye anatulutsa matumbo mwa iyo, anaiponyera iyo pamenepo, anati, iwe waombera chipolopolo chako chomaliza mzanga wa ng'ono. Basi, monga chomwecho, anaiponyera iyo panja. Iye anati, izo zimatanthauza ine. Ndipo ine ndinati, ayi mbale Lyle, sizinali zimenezo.
Brother Banks back there said, how many people in this world, how many thousands would love to be standing where we're standing right now? To see the power of God come down and perform something like that.
Mbale Banks kumbuyo uko anati, ndi anthu angati mdziko lino, ndi masauza ndi angati, omwe angakonde kuima pamene ife tikuima pakali pano, kuti aone mphamvu ya Mulungu ikutsika ndi kudzachita china chake monga chimenecho.
In other words, like I believe we all felt like Peter did, it's good to be here, let's build three tabernacles.
Mwakuyankhula kwina iye anali ngati ine ndikukhulupirira ife tonse tinamvelera monga momwe Petro anachitira. Ndi zabwino kukhala pano. Tiyeni timange makachisa atatu. Mukuona uko mkulondola.
Now, Brother Lyle, you're not in the Holy Spirit. You've left Egypt. The garlic pots and the filth of the world is left behind. You're standing down on the Jordan bank now, just across Jordan. May God take you over.
Yes. Tsopano mbale Lyle, iwe wadzozedwa ndi mzimu woyera tsopano, wachoka ku Igupto. Miphika ya galiki ndi nyasi za mdziko zatsalira mbuyo. Iwe waima pa gombe la Yordani tsopano, basi kutsidya ilo. Mulungu akuwolotsere iwe kumeneko Lyle.
Almighty God, here's your trophy. He sure was in an awful fix, Lord. But my heart went foreign. Our prayers struck the very killing blow yonder. The very thing that held him has gone from him. It's been smashed.
Mulungu amphamvu zonse, apa pali chikho chanu. Iye ndithudi anali mukuzingwa koopsa Ambuye. Koma mtima wanga unamutsatira iye. Mapemphero athu anango kakantha chibhakira chopangisa nyenyezi kumeneko, ndipo chinthu kumene chimene chimamumanga iye chamuchokera iye. Icho chaswedwa.
And now he's walking down to the Jordan, taking to the promised land, Lord, and seeing him among the people.
Yes, Lord.
But on that glorious day when we shall meet yonder, may I feel the Lord's arms screaming, my precious brother.
Amen.
I can hold him.
Ndipo tsopano akuyenda kutsikira ku Yorodani. Mtengereni iye ku dziko lolonjezedwa Ambuye. Ndipo mukamusindikize iye pakati pa anthu. Kuti pa tsiku la ulemerero limenero pamene ife titi tidzaka kumane kutsidya, mundilole ine ndidzamverele kukumbatira kwa mikono yake. Akufula mbale wanga wofunika. Ine ndikumudziwa iye.
Bring thanks along with him, Lord, will you? Papa, Mama, and all of them, sister, and all that great family.
Yes.
May we all meet under the Lord. May every one of them be filled with the Holy Ghost. I pray in Jesus' name. Amen. You will receive it, brother. God bless you, brother.
Mumubweretse Banks, limodzi ndi iye Ambuye, mutelo inu. Bambo ndi mayi ndi onse ayiwo chemwe ali ndi banja lonse lalikulu ilo mulole ife tonse tidzaka kumane kutsidya kwa Ambuye ndipo mmodzi aliyense wayiwo adzazidwe ndi mzimu woyera ine ndikupemphera mu dzina la Yesu amen inu mulandira iwo mbale Mulungu akudalitseni inu mbale layo
yes there's someone dying on a long distance call and offering a service to Brother Neville. Why?
Inde mbale. Pali wina wake akufa pa foni yochokera kutali. Ndipo ndipeleka msonkhano kwa mbale Nevo ndikapita menemo.
So we sent a rock of faith. There's a limit for me. So I sent prayer after him. In the name of Jesus Christ.
Ndikuyamikira kweni kweni zonse zimene inu mwandichitira ine. Kadi ndi inde Bwana. Ndikuyamikira kweni kweni. Chotero ife tinatumiza mwala wachikhulupiriro panali mwamuna wochokera konkuno chotero ine ndinatumiza pemphero lomutsatira iye mu dzina la Yesu Kristu. Wakalata gona pamenepo kwa ola, osagunda, osapuma, osapanga chilichonse. Osapuma, osagunda, osatulusa mpwea, osapanga chilichonse. Maso atakala pa mutu wake, anadzagwera pa guwa.
This is still open?
Yes.
Can I have your attention?
Kodi ichi chikadalicho tse gulabe. Kodi ndinga kare ndi chelu chanu.
Well, the Lord of Vengeance, a preacher, up in Indiana was preaching, dropped down in the pulpit just about an hour ago. While he was preaching, fell forward and died in the pulpit, a noted evangelist, a preaching up here in Indiana.
Kuntunda uko, mvangeli wangono mlaliki, kuno ku Indiana, amalalikira anadzagwa ndi kufera pagua, pafupi fupi olalapitalo. Pamene iye amalalikira anagwa chafufumimba ndipo anafera paguwa mvangeli wodziwika amalalikira kuno ku Indiana.
The pastor just called me. He died while preaching under the anointing of the Spirit, fell forward, his eyes set, his respiration left him, he's pronounced dead, been laying dead for an hour, and something told him to call the church and have me pray.
Abusa anangobwera ndipo anadzandimbira ine. Iye anafa pamene amalalikira pansi pakudzodza kwa mzimu. Anagwa chafufumimba, maso ake okhazikika, kupuma kwake kunamuchokera iye. Iye analengezedwa kuti wafa, wakhala atafa kwa ola. Ndipo china chake chinawauza iwo kuti aimbire kuchalichi ndi kundipempha ine kuti ndipemphere.
So I sent prayer to bring him back in the name of the Lord Jesus.
Amen.
May you join with me by faith
Amen.
That it won't miss the target
Amen.
And
catch
it and bring it back. Thank you.
Praise God.
Chotero ine ndinatumiza pemphero kuti limubweze iye mu dzina la Ambuye Yesu. Mulumikizane nane mwachikhulupiriro kuti lisaphonye chandamale. Limutsitsimutse iye ndi kumubwezeretsanso iye zikomo inu.
God be with you. I'll see you Wednesday night. New people from Georgia and around. Bye-bye. God be with you.
Mulungu akhale nanu mpaka ndidzakuoneniswe inu lachitatu usiku. Inu anthu ochokera ku Georgia ndikozungulira. Bye bye. Mulungu akhale nanu mbale pati.